tinkagonda kukhala nawo mu mzinda wina kuno china chake ife tisinakhale nawo iwo ku Grants Pass ndipo iye basi akupita uko kwina kwake mu Oregon ine ndinangokumana naye iye kunja uko ndipo ine ndinomukudziwa izo zimakukondoweza iwe kukumana ndi abwenza akale kenanso izo zimatero ndine ndipo ine ndimaganiza za iye nthawi zonse iye ankakonda kukhala woyang'anira misonkhano ndinamuza iye kuti akuyenera kukhala atafika pano pang'ono asanati ndipo tidzakhala ndi iye akunena china chake iye anati ine sindingakhoze kubwerako o ine ndimangoyenera kuti ndithamange ndi kudzakuonani inu ndipo ine ndinati ino kuli bwino mulowe mkati chosangalatsa china chimene changobwera mphindi zingapo zapitazo pamene Bire mwanangu wa mwamuna amandipatsa ine kaphukuse kakang'ono ndipo ine ndikukuuzani inu icho chinali chinthu chokoma kwambiri chimene ine ndakhalapo nacho kwa kanthawi panali mtsikana wang'ono pano ndipo iye anali atakondowetsa solo yake yonse yaing'ono ndipo iye nanditumizira ine chopereka ndipo ngati nthumwi zaboma zikuganiza kuti ine ndipereka izi iwo akulakwitsa ndipo icho chili ndi cholemba chaching'ono apa ndi zokongola kwenikweni iye akunena kuti ine ndimakukondani inu kwambiri ine ndili ndi zaka 13 ine ndakupatsani inu chopereka ichi ine ndinapeza izo pogulitsa mabotolo mulungu akudalitseni inu kwa nthawi zonse masenti 13 zimenezo zinali zokoma kwenikweni iye sanalembepo dzina lake anati kantsikana kakang'ono basi kamene kamawakonda ambuye aliyense yemwe inu muli mulongo wokondedwa mulungu akudalitseni inu ndizo inu simukudziwa chimene icho chikutanthauza kwa ine izo ndizopatulika basi kwa ine ngati wina wake kundipatsa ine $100 pamenepo ine ndikuganiza iye anali Gypsy Smith wankulu powerenga zina za zolembedwa zake za mbiri ya moyo wake iye anafunsidwapo nthawi ina chinali chiyani chosangalatsa chapamwamba chimene iye anayamba wakhalapo nacho iye anati chabwino iwo amakamutengera iye chopereka chachikondi usiku wina ndipo pamene iye amakwera masitepa akuseri iye anati panali mtsikana wang'ono wamasanza wachi Gypsy atayima pamenepo ndipo anati bambo Smith anati ife tachokera ku banja losauka ndipo anati inu munawatsogolera amayi anga ndi abambo kwa ambuye yesu ndipo iye anati ine ndinadziwa kuti usiku uno kukhala chopereka chanu chachikondi ndipo ine ndinalibe kalikonse koti ndikupatseni inu iye anati ndipo dona lero wandipatsa inesu suwiti ndipo ine basi sindimafuna kuti ndiponyere iyo muchopereka bambo Smith chotero ine ndinangoyikulunga iyo ndipo ine ndinaganiza kuti ndikupatseni inu chopereka changa chaumwini suwiti wokulumunya pang'ono iye anati iye anayang'ana pa mwana wang'ono wosauka wamasanza ameneyo ndi chimene chinachitika inu mukudziwa izo zikutanthauza ndizo zochokera mu mtima weniweni inu mukudziwa ndicho basi china chake chimene chili chokoma ndi chokhudza ndipo ine ndikuganiza pamenepo ndi pamene moyo weniweni umakhalapo ndi pamene iwo ukuchokera pozungulira mtima ine ndikhoza kuganiza zachi china chake chaching'ono mwadongosolo limenelo mu umodzi wa misonkhano uko ku Finland ine ndikupempha kukhululukira kwanu uko kunali mu inde ine ndikuganizabe kunali ku Finland inde uko kunali mu Kuopio ine sindinaganizire za izi kwa kanthawi panali mnyamata wang'ono anauka kwakufa zimene ine ndinaziona m'masomphenya zaka ziwiri kuno mu America ine ndisanapite kutsidya kwa nyanja pakhoza kukhala anthu ena pano amene anandimva ine ndikunena za izo ine ndinabwera iye alipo ambiri akukweza manjawo mwamba kuti ine ndinati padzakhala mnyamata wang'ono kwina kwake adzagona pamene pali mitengo ya paini ndipo iyo idzakhala miyala yayikulu itasanjikizana pamodzi ndipo mnyamata wang'ono adzaphedwa pa ngozi ndipo ambuye mulungu adzamuukitsa iye ndipo ine ndinali ndikubwera kumatsika kuchokera ku nsanja ya ine ndidza yakhala ili nthawi yayitali ine sindingakhoze kuganizira za dzina la nsanjayo uko kunali kuntunda ku uko kunali Kuopio Finland pafupifupi zaka 12 zapitazo ndipo ife tinali tikubwera kuno fodi yakale yapafupifupi usinkhu wa zaka 6 kapena 7 mu Finland imatha kugulitsidwa kwapafupifupi madola 2500 mwina make 3000 ndipo mafuta ndi masenti 95 pa galoni chotero kumene kunali pafupifupi anthu 25,000 iwo matha kuona pafupifupi magalimoto awiri kapena atatu. Ndipo kuntunda uko iwo amayenda ngati gulali laling'ono ngati travois, mwenye amavala akamakwera ndipo kapena ankakonda kuyenda ndi travois. Ndipo anali ndi kalibo yomwe imawakoka pa travois iyi, ndipo kenako mpaka ku ine ndinali mu galimoto pamwamba pa phiri. Ndipo kumusi kunali Kopio, Finland. Ine ndinali kumeneko pa nthawiyo pafupifupi May. Dzuwa iwo amangokhala ndi tsiku limodzi lokha pa chaka kumeneko. Tsiku limodzi lokha, miyezi sikisi dzuwa limatuluka, miyezi sikisi dzuwa limalowa. Ndipo apa panali basi pamene dzuwa limakhala likuzungulira mphepete mwa mkombero. Pakati pa usiku ife timakhoza basi mwabwino ndi mowala monga mulili muno kuwerenga nyuzipepala pakati pa usiku. Ndiye izo zimabwereranso kachiwiri. Ndipo iwe basi umangopita kukagona pamene iwe ukumvelera tulo, ndi momwe iwe umayendetsera tsiku pamene dzuwa likuwala. Ndipo kenako ilo limakhala litalowa kwa chaka kapena kwa miyezi sirisi. Ndiye uko ndi kuntunda mu Lapland. Ndipo kumatsikira pansi kuchokera ku phiri kumene ife timakhala tikuyimba panali mngerezi woledzera kuntunda kumeneko. Iye samadziwa chimene chinali. Iye anali wogula wa matabwa wochokera ku England. Ndipo iye amafuna kudziwa chimene kuyimba kumeneko kunali kotani. Ndipo iye anali woyipa monga ine. Ine pamene iwe ukhoza kuyankhula chifinish, iwe uli bwinoko chifukwa ine ndikuganiza iwe ali ndi pafupifupi zilembo 50 kapena 60 mu alifabeti. Ndipo chotero iwo ndi anthu okoma kwambiri, ena anthu abwino amene ine ndinayamba ndakumanapo nawo moyo wanga. Ndipo iwo anali anthu okondeka kwambiri. Chotero ndiye pamene ine ndinali pamwamba apo mngerezi uyu amapitirira. Ndipo ine ndinamuwuza iye iwo unali msonkhano wachipembedzo. Ine ndinamufunsa iye ngati iye amamudziwa Ambuye Yesu ngati mpulumutsi wake yemwe. Iye anati ayi, iye samadziwa kalikonseko kukhudza chipembedzo. Chotero pamenepo ine ndinali ndi mwayi womuona Ambuye Yesu akumutontholetsa munthu ameneyo ndi kumupatsa iye chipulumutso ku moyo wake. Kugwada pansi kunja uko matopa amenewo ndi manyowa, kunja uko mbwalo la kumene nsanja yayikulu iyi ndi mtundu wa nsanja yakalekale. Ndipo ife tinali pamwamba apo tikumuyamika Mulungu kuchokera mmwamba. Ndipo iwo amakhoza kunduza ine momwe achirusha azidzalowera mu nthawi ya nkhondo ndi kudzagwetsera mabomba pa mzindawo ndi kubwera pamwamba pa nsanja imeneyo. Ndiyeno ife timakhoza kuyang'ana kudutsa tsidya la katani la chitsulo kulowa mu Russia kutalikira pafupifupi mamayilosi awiri. Kubwera musi pamene ife tinasonkhana pamodzi kuti tikhale ndi pemphero atamuona mngerezi uyu, ine ndimatsika ndi kumangoyendayenda pansi pa nsanjayo. Ndipo mʼbale Jack Moore anali ndi ine. Ndipo mngerezi uyu anali atangobwera kumene kwa Khristu. Iwo onse anabwera pansi, ndipo china chake chinabwera pa ine mwachilendo kwenikweni chabwino. Iwo anajambula chithunzi cha izo. Ine ndili nacho icho kwathu. Ine ndinati kumbukirani, china chake chikukonzekera kuti chichitike. Ine ndikungochimverera icho, china chake chichitika. Ine sindikudziwa kuti ndi chiyani. Chotero iwo anayamba kundifunsa, kodi icho chikhala chiyani? Ine ndinati ine sindikudziwa, basi china chake chikukonzekera kuti chichitike. Pafupifupi mayilosi kutsika phiri, ife tinaona pamene panali pafupifupi zaka 5 kapena 4 ya usinkhu wa zaka 6 yopangidwa mu America. Ena anthuwo anali pamwamba pa phiri pa nsanjayo anali atatsika pansi. Ndipo ana ena ang'ono a sukulu anali akubwera akuchokera ku sukulu. Ndipo iwo makolo awo iwo amakhala mu mzinda, china chake nga Germany, iwo amakhala mu mzinda. Ndipo iwo amakalima ku mudzi kenako nkubwerera mu mzinda. Anyamata awiri ang'ono, mmodzi pafupifupi usinkhu wa zaka 9 ndipo wina pafupifupi ine ndingati pafupifupi usinkhu wa zaka 6. Iwo anali akuwoloka nsewu, ndipo galimoto iyi ikubwera mothamanga. Ndipo kunalibe magalimoto, iwo nkomwe kumeneko, iwo samayembekezera galimoto. Ndipo abwenza ang'onowa atagwirana manja wina ndi nzake, ndipo iwo anayiona galimoto ikugurubukira poonekera. Ndipo mmodzi anayamba njira ina ndipo winayo kwina. Ndipo iwo anali atagwirana manja wina ndi nzake. Potsiriza iwo anasiyana dzanja wina ndi nzake. Ndipo bamboyo dalaivalayo anatengeka. Ndipo samadziwa kuti alowere kuti, chifukwa anawo anali akulowera mbali zonsezo, analephera kuwongolera galimotoyo. Ndipo imodzi ya madigadi kumbali ya kumanzere inamuomba nyamata mmodzi wang'onoyo pakati pa maso monga choncho. Ndipo inamuponyera iye kutali ndipo inakamumenyetsa iye ku mtengo, ndipo ubongo unasokonezeka, ndipo mafupa ake anathyoka. Ndipo mmodzi winayo iyo inayenda molunjika pamwamba pa iye, monga choncho inapita pamenepo, ndipo inakamuponyera iye kumene tala la kumbuyo linakamugunda iye njira yonse kudutsa nsewu mpaka kumaluwa. Galimoto inathamangira pa phiri, ndipo inamenyetseka pa mulu wa miyala ndi kudzatembenuzika. Ife tinafika pamalopo panali wina wakenso, chonyamulira chimene chinapita pamenepo ife tisanakafikepo, ndipo chinamutenga nyamata wang'onoyo amene anali kupuma, anamutengera iye ku chipatala chawo. Ndipo mkulu wa mzindawo amene amakhala ngati meya wa mzinda, iye anali ali pamenepo. Dokotala anali atafika kumeneko, ndipo koma lamulo mu Finland ndilakuti iwo sakanakhoza kumusuntha mwana uyu tsopano kufikira makolo wake atabwera. Chotero iwo anali atapita pa msana wa kavalo kapena ngolo kumunda kuti akawapeze makolo a mwanayo kuti awabweretse iwo. Ndipo chabwino ife tinayima, mbale Gordon Lindsay mlamo wawo wa mbale Hoho tinali naye, mbale Ian Baxter ndi mbale Jack Moore ndi abale angapo, ndipo ife tinayima. Ndipo akazi Isaacson iye akhoza kukhala kuti ali pa msonkhano uno usiku uno, iye amakhala kuno kwina kwake. Kodi inu muli pano mlongo Isaacson? Iye anali wotanthauzira wanga wa chifinish. Ndipo chotero iwo anatuluka mgalimotomo kuti amuyang'ane nyamata wang'onoyo, ndipo anabwerera. Ife tinayitiraona ngozi itachitika. Iwo anabwerera, ndipo iwo anati, ine ndinati kodi nchiani? Anati, oh tulukani ndipo mudzaone mbale Brana, ndi mnyamata wang'ono yemwe waphedwa. Panali winanso anaphedwa, iwo akuganiza iwo amutengera kale iye ku chipatala. Ine ndinati, oh ine sindikufuna kupitako. Ine ndinati, ine ndikaganiza za mnyamata wanga yemwe wang'ono pilepo pamenepo, iye anali ali kamwana basi. Ndipo ndinali ndisanamuone iye kwa miyezi. Ndipo ngati inonse mukudziwa, amayi ake anamwalira, ndipo ine ndinakhala ndili zonse ziwiri, mayi ndi bambo kwa iye. Ndipo ndi chifukwa chake ife timakhala limodzi, iye anandipempha ine kuti ndisadzamusiye konse bire pamene iye ankamwalira. Ndipo ine iye wakhala ali bwenzi wanga chiyambireni nthawiyo. Ndipo ine sindimafuna kuti ndiyang'ane pa nyamata wang'onoyo. Izo zikanango wabweretsa iye anali pafupifupi usinkhu wa bire pamenepo, pafupifupi na ine zaka 10 zakubadwa. Ndipo ine nonse mukukumbukira momwe ine ndinakuwuzirani inu mmene nyamata wang'onoyo akanadzaonekera. Iye anali ngati anali ndi amodzi amametedwe atsitsa amenewo ndi maso a bulauni. Ndipo iye anali wang'ono atavala izo zimene ife tinkakonda kuzitchula masiku anga kakang'ono kabudula, ngati ndiyeno ake masokosi ake atali ndi phazi lake zikanadzamenyetsidwa mmasokosi ake ndi ake, iye akanadzaphedwa pangozi. Chabwino ine sindinapiteko, ndipo akazi Isaacson anati, ine ndikukhulupirira inu mukuyenera mupiteko kumeneko. Ndinapita kukamuyang'ana nyamata wang'onoyo, ndinapita kumeneko, ndipo iwo anali atamufundisa chikhonde chake ku nkhope yake. Pamene ine ndinaona kanthu kakang'ono kosaukako katagona pamenepo katamenyetsedwa monga choncho, ine basi ndinangoyamba kulira. Ine ndinapotoloka, ndipo china chake chinadzayika dzanja lake pa ine. Ine ndimaganiza anali mʼbalemo, ndipo ine ndinayang'ana pozungulira, ndipo panalibe aliyense pozungulira ine. Ndipo dzanja limenelo linali likadalibe pa phewa langa. Chabwino ine ndinati ndizo za chilendo, ndipo dzanjalo linandichokera ine. Ine sindikudziwa ngati inu mumakhulupirira nonse, inu mumakhulupirira mu zinthu za uzimu kapena ayi, koma izo zinachitika chimodzimodzi basi. Ndipo ine ndinayamba kusunthanso kachiwiri, ndipo dzanja linadzasanjikidwanso pa phewa langa kachiwiri. Ine ndinaganiza chabwino ndikudabwa chimene ichi chikutanthauza, mwina mwake ine ndikuyenera kupempherera khanda laling'ono ili. Ndipo ine ndinaganiza chabwino ine ndinadzayang'ananso mbuyo kachiwiri, iwo anali ataphimba kale nkhope yake yaing'ono. Ndipo pamenepo panali pafupifupi anthu 300 ataima pamenepo, ndipo ine ndinayamba kumapitirirabe dzanjalo linango ndigwirabe ine. Chabwino ine ndinati ndinabwerera mbuyo, ndipo ndinayamba kubwerera molunjika kwa mnyamata wang'onoyo, ndipo dzanjalo linali bwinobwino linandisiya ine. Chabwino ine ndinachita zimenezo kawiri, ndipo ine ndinati ndiloleni ine ndimuonenso nyamata wang'onoyo kachiwiri. Ndipo iwo anachotsa chi akazi Isaacson akundiyankhulira ine kuti atanthauzire izo. Ndipo iwo anachotsa chi chinthucho kuti ine ndione nkhope yake kenanso. Ndipo ine ndinayang'ana, ine ndinaganiza izo nzachilendo zikuoneka ngati ine ndinamuonapo nyamata wang'ono ameneyo. Chabwino dokotala Manineni iye anali mkulu wa Ministerial Association ya ya Helsinki, ndipo kotero ine, iye anali ndi ine. Ndipo ine ndinati, Dr. Manineni, kodi nyamata wangona ameneyo, anamba wakhalapo munzira wa pemphero? Iye anati, ine sindikuganiza chomwecho, anati, ine ndiwafunsa ena azibusa akonkuno. Ndipo iwo anali atayima pamenepo. Ayi, iwo anali asanamuonepo nyamata wangonoyo, samadziwa azokhudza iye. Ine ndinati, izo ndi zachilendo, zikuoneka ngati ine ndinamuonapo nyamata wangonoyo. Ine ndinayamba kuti ndizichokapo kachiwiri, ndipo dzanja limenelo linadzakhala pa phewa langa kenanso. Ine ndinayang'ana mbuyo, ndipo ine ndinaganiza. China chake chachi, ndipo ine ndinazindikira. Mametedwe ya tsitsi, maso a brown ang'ono adakankhidwira kunja, adagona chagada, phazi laling'ono lili musokosi yake pamene ilo linaphwanyidwa monga choncho. Oh, iye anali muchikhalidwe choopsa. Galimotoyo idangomuphwanya iye monga choncho, ndipo thayala lakumbuyo ilo litalephera kuwongolera. Ilo linangomutembenuza iye, ndipo iye basi anangowuma pa chopemerera moto monga choncho. Ndipo iyo inangopita kukakwera phiri. Munthuyo sanavulazidwe nkomwe, iwo anamukoka iye kumuchotsa mungoziyo. Ndipo iye anali ali kwayekha. Ndipo kenako ine ndinadzayang'ananso. Ndipo ine ndinayang'ana pamwamba pa phiri. Ndipo pamenepo panali mitengo ya payini imeneyo ikubwera chotsika phiri, zidutswa za miyala izi. Oh my, abwenza achi Khristu, ine ndikuyembekeza kuti tsiku lina, ngati kusali kuno, ife tidzakatero mdziko linalo. Pamene kumverera kuja kumene kumabwera pa iwe, pamene iwe ukudziwa, ine ndikanakonda ndikanamakhala ndikumverera kumeneko nthawi zonse. Ngati ine ndingathe, icho ndi china chake, icho ndi chikondi, icho chimakhala ngati chikondi chenicheni chakuya. Ndipo ine ngati ngerekezi akanatumiza zipsinjo zake zonse uko kuti zikazunze, ndipo nkudzayima pamenepo pa maziko amenewo, izo sizikanakhoza kusuntha kumverera kumeneko nkomwe. Ndi china chake chimene Mulungu wanena kuti chidzachitika, ndipo iwe kuchiona icho pomwepo apa chitakhala patsogolo pako, icho chichitika. Chotero ine ndinati, ine ndikumudziwa nyamatayo. Ndipo mʼbale moyo ndiwo atayima pamenepo. Ine ndinati, tayang'anani mu Baibulo lanu, mʼbale Lindisi, patsamba la kumapeto. Inu mukudziwa, ine ndinakufunsani anthu inu pamene ine ndimabwera kuno, uko kunali ku Portland ndiye, kuti mulembe patsamba la kumapeto kwa Baibulo lanu. Ine ndinaziona izo ndili pa sitima ndikupita ku Florida. Ndipo ine ndinati, ine ndinalemba izo pamenepo, pakuti atero Ambuye, nyamata wang'ono linafotokoza momwe iye ankaonekera, adzaukitsidwa kwa kufa. Ndipo iye anayang'ana patsamba la kumapeto la Baibulo, ndipo mʼbale moyo anati, mwana wake ndi ameneyo. Ine ndinati, ndi ameneyo. Ine ndinati, tsopano. Ndipo ine ndinawawuza anthu onse, ndipo ndinali ndi akazi a Isaacson. Ine ndinati, tsopano awuzeni iwo mongokhala olemekeza. Ine ndinati, ngati mnyamata wang'ono uyu sadzuka pa mapazi ake wamoyo mmaminiti 5 kuyambira pano, ndiye inu mukhoza kundithamangitsa ine ndituluke mu Finland. Ndine neneri wabodza, mukuona. Ine ndinati, mnyamata wang'ono uyu adzuka kuimfa pakali pano, anali atafa kwa pafupifupi maminiti 30. Ndipo chotero iwo anali akudikirira bambo ndi mayi. Ndipo ine ndinali ndikuganiza momwe iwo akanamverera kubwera kudzamuona nyamata wawo wang'ono atanyenyedwa pa nsewu monga choncho. Lilime laling'ono linali likuzendewera mbali yakamwa yake, magazi akutuluka mʼmakutu ake ndi chilichonse. Chotero ine ndinagwada pansi basi momwe masomphenyawo anaonetsera. Ndinadzasanjika manja pa nyamata wang'onoyo, ndipo mwansanga nditasanjika manja pa iye, ine ndinati, Atate akumwamba, ku Amerika zaka ziwiri zapitazo, inu munandilonjeza ine moyo wa nyamata uyu kuti iye akanadzaukanso. Tsopano imfa singakhoze kumugwira iye pamene masomphenya amenewo akuyankhula. Ine ndinati, imfa bwezera moyo wake mu dzina la Yesu Khristu. Nyamata wang'onoyo analumpha ndipo anafuula. Inu mukudziwa, iye anali wabwinobwino basi ndi wabwino monga mwana aliyense akanakhoza kukhalira. Tsopano ine ndili nazo zolembedwa za izo ndi wamkulu wa mzinda wa Kuopio, Finland, muzowerenga zanga lero uko mkulondola. Zili pamenepo zidalembedwa, ndipo kenako zinamasuliridwa kumbali inayo za chimene izo zinali. Anati, mʼbale Branham, ndife osauka mu Finland, ife sitingakhoze kukupatsani inu chilichonse. Chinthu chokhacho chimene ife tili nacho ndi pepala. Chotero landirani bukhu la Kuopio ndi ndemanga kuchokera kwa ine, ndipo ilo lili ndi chisindikizo chawo pa ilo monga choncho pamene iye analemba umboni iye mwini. Wina waka anandilembera ine kuchokera ku Finland kuno wasati kale kwambiri, anati zimenezo zinali zabodza, Ndipo iye anali woti andilembera buku pa izo. Izo zinali zabodza. Ndipo ine ndinati, tieroni ndithu. Basi mungolemba bukulu. Mukatero ine ndidzalemba umboni uwu wa meya a mzinda kumbuyo kwake. Chotero tsopano. Inu basi mungopitirira ndi kulemba chilichonse kimene inu mukufuna kutero. Kodi ife tili ndi mphindi ziwiri motalika kwa china chake. Ine ndikufuna ndimalizitse zimenezo. Usiku umenewo pamene ife tinachoka ku Finland, kuti ife timapita kumalo kunali ambiri kumeneko. Iwo ameyenera kukhala ndiye alonda pa msewu. Ndipo ine ndikupita mchipinda kumeneko, ine ndimayenda ndikudutsa. Panali pafupifupi asilikali 6 kapena 7 mondizungulira ine. Achifinzi ang'ono osauka amenewa anali. Anali asanakule mokwanira kuti angamete panobe. Amuna ena onse achikulire anali ataphedwa pafupifupi ndi anthu achirasha. Ndipo kotero iwo amandilowetsa ine mmenemo. Ndipo pamene iwe wabadwira ku Russia, ngati uli mayilosi 40 kuchoka ku malo ako obadwira, iwe umayenera kukhala ndi visa. Koma musamalo aliyense adzakuwuzeni inu kuti kulibe kwa Khristu ku Russia. Alipo mamiliyoni iwo. Ndipo panali asilikali achi Russia amenewo, iwo samakhoza kuwulutsa zinthu monga momwe ife timachitira. Gwedemula ndi zinthu zonse zimenezo kumeneko pa osati chilichonse koma geni ndi zamalonda pa wayilesi. Ndipo kuno amene anapita konse ku Russia, ine Baron von Bromberg anandiuza ine osatikale kwambiri wenzi wa ng'ono yomwe anamutulutsa kuchokera ku Iron Curtain. Anati, ine ndikudaba mʼbale Branham kuti utumiki wanu sukudziwika bwino mu America kuposa momwe iwo ulili. Iwo ndi wodziwika bwino ku Russia kuposa momwe iwo ulili kuno kumene iwo unali kumbuyo kwa Iron Curtain. Anati, ife tonse tinamva pa wayilesi kuti mnyamata wa ng'ono ameneyo anaukitsidwa kwa kufa kuntunda uko. Ndipo tsopano ichi asilikali achi Russia amenewo atayima pa nsewu kumapereka sawachi achi Russia ameneyo pamene ine ndimadutsa. Ndipo iwo amati, ndipo wotanthauzira akunduza ine pamene iwo anali kudutsa. Anati, iwo anati, ife tidzalandira Mulungu monga uyu ndithudi. Mukuona chimenecho chili ndi kufoka kwa mpingo kumene kuna wakitsa chikominisi. Izo zinawetedwa kuchokera mtundu umenewo wa dzira. Ngati mpingo unalenga ndalama zonse zomwe zilipo mdziko ndi kumanga maguwa agolide amadola mamiliyoni, ndipo anthu nkumafa ndi njala pa nsewu, inu mukhoza kudzaona chifukwa chimene zinthu monga zimenezo zidzachitike. Koma mulole munthu aliyense aone chinthu chenicheni cha Mulungu. Iye akhulupirira icho ngati iye ali ndi chilichonse mwa iye chote akhulupirire nacho. Chotero iye anali atayima pamenepo. Ndipo iye anati, ife tilandira Mulungu wonga ameneyo amene angakhoze kuukitsa wakufa. Ife tikufuna kuti tidziwe za zimenezo. Ndipo ine ndikukuuzani inu, pamene ine ndikadali paphunziro ili, ine ndikhoza kunena ichi. Ine ndinawaona asilikali achi Russia atawagwira achifinzi mchiuno chawo mmenemo mkati mwachipinda. Ndikumakumbatirana ndikumasisitana wina ndi nzake monga anthu aku Scandinavian amachitira. Kumbatirana ndikumasisitana wina ndi nzake chilichonse chimene chingamupangitse wachi Russia kuyika dzanja lake mozungulira wachifini ndi wachifini mozungulira wachi Russia zidzatontholetsa nkhondo nthawi zonse. Ife sitikuyisowa UN, ife tikusowa Yesu Khristu. Ndicho chimene dziko likusowa. Mukuona ndikulowa usiku umenewo panali mtsikana wang'ono anatulukira. Inu amene munawerenga nkhaniyo, inu Barry Gordon sanazilembe izo mwandondomeko. Iye anangokhala ngati akuzinena izo. Iye anatulukira kuchokera mogona atsikana monga izo zinalili. Ndipo pamene ife tinayamba kuyenda mbali iyi ndi asilikali ameneyo ndi mtsikana wang'ono ameneyo, pamene iye anatulukira, iye anali ndi mwendo umodzi unali waufupi kwambiri kuposa winawo. Ndipo kenako iye anali ndi ndilamba wamkulu pomuzungulira iye ndi chi chovekera chimene chinagwa chopangidwa pa khomo monga choncho. Ndipo iye anali ndi ndodo ziwiri. Iye anali ndi chingwe kumapeto kwa chala chake cha kuphazi chimene chinadutsa pa phewa lake ndi kudzalumikizidwa kumbuyo kuno kwa lamba uyu. Ndipo pamene iye anayamba kuyenda, iye anachotsa zovekera zakezo kapena kuchotsa ndodo. Kena kwa anatenga phewa lake laling'ono, ndipo ananyamula mwendo waung'ono uwo, ndipo anadzawika iwo apo monga choncho. Kenako anapanga sitepe yake. Ndipo chotero iye anandiona ine. Ndipo iwo anawachenjeza iwo, inu mukudziwa, ine ndimakonda ana. Ndipo ine ndimakhoza kupita pa nsewu ndi ina ya ndalama ya chifinishi yakale iyo ndi kugula mulu wochuluka wa maswita amenewo, inu mukudziwa. Ndipo mbale, ine ndimakhala ndikupereka iwo kwa ana. Ine ndinali ndi mdipiti kuchokera kuno midadada iwiri ya mu mzinda umene umanditsatira ine kulikonse, chifukwa ine ndimakonda ana. Ndipo chotero ndiye ine ndinamuyang'ana iye. Iye anagwetsa mutu wake waung'ono monga choncho. iye anali ndi mantha anachita china chake cholakwika ndipo ine ndinayang'ana pa mwana ameneyo ndipo ine ndinayamba kumayenda ndi kupita ndipo china chake chinati yankhula kwa mwana ameneyo iye akufuna yankhule ndi iwe ine ndinayima ndipo asilikali anakhala iwo samatha kuyankhula chingerezi chotero iwo amapitirira kumayenda ine ndimakhoza kuamva iwo akuimba kungokhulupirira ndipo kotero ine ndinayamba nawo muimeneyo basi asilikali amenewo atangoima pamenepo ndipo ine ndinati miniti yokha pano asilikali ena awo anayang'ana mbuyo ndipo ine ndinati miniti yokha mukuona ndipo kotero mtsikana wang'ono ameneyo ine ndinamuyang'ana iye ndipo ine ndinati bwera chakuno wokondedwa iye samakhoza kumvetsa iye amaoneka kuti anali pafupifupi zaka 9 tieni zakubadwa ndipo ine ndinati bwera kuno wokondedwa ndipo iye anaweramitsa mutu wake waung'ono pansi chifukwa iye samamvetsa chimene ine ndimanena ndipo ine iye anayang'ana mwamba kwa ine kenanso ndipo anaweramitsa mutu wake waung'ono pansi mwansanga mwachibwana ndipo ine ndinakodola kwa iye monga choncho bwera kuno ndipo iye anatulutsa ndodo zake ndipo anakweza mwendo umenewo mwamba ndipo apa iye anabwera ndipo ine ndinangoima njii ndipo asilikali anayima pamenepo basi kumangoyang'ana zimene zimachitika iye anabwera moyandikira kufupi ndi ine kumene ine ndinali monga choncho iye anangoima anaweramitsa mutu wake waung'ono pansi ndipo siketi yake yong'ambika ikulendowera pansi tsitsi lake laling'ono litaphimba nkhope yake ine ndinazadziwa kenako iye anali wachifinishi wang'ono wamasiye wakunkhondo amayi ake ndi abambo anali ataphedwa iye amakhala muhema ndipo ine ndinayang'ana ndipo iye anayang'ana pa ine monga choncho iye anayang'ana mokweza pa ine ndi misonzi yayikulu ikutuluka kuchokera maso ake ang'ono ikutsikira pa nkhope yake monga choncho iye anafikira kumeneko ndipo anadzagwira chikhotho changa ndipo basi anangondipsopsona ine pa thumba la khoti yanga kenako iye anakokera siketi yake yaing'ono monga chonchi siketi yaing'ono yong'ambika iye anati Kitos. Zimenezo zimatanthauza zikomo ino mtima wanga unali basi mwamba mkama mwanga inu mukudziwa momwe iwe umamverera monga choncho mwana wang'ono ameneyo ndipo ine ndinayang'ana kunja mbaliyi ndipo ine ndinamuona iye atayima kunja uko wopanda ndodo kapena zovekera akungolemekeza mulungu ine ndinati ine ndikukhulupirira ngati ine ndikanakhala wachinyengo wamkulu mdziko mulungu akanalemekeza chikhulupiriro cha mwana ameneyo iye ndithuda akanatero iye akanalemekeza icho ndipo ine ndinati wokondedwa kodi ine ndingakuza iwe motani ine ndinati iwe wachiritsidwa wokondedwa mulungu akuchiza iwe Jesus iye anati Kitos Jesus ndiko kuti zikomo yesu ine ndinati wakupanga iwe ine sindinakhoze kudziwa mawere nawo inu mwaona ine ndinati wakupanga iwe kukhala bwino Kitos Jesu wakupanga iwe kukhala bwino iye samakhoza kumvetsa zimenezo ndiyeno iwo apa panabwera mbali Baxter pakhomo ndipo anati kazibwerani kazibwerani ndipo ine ndinaganiza chabwino mulungu adzamulola iye adziwe nthawi ina chotero ine ndinangopitirira kulowa mkati iye akhala bwino chotero ine ndinapitirira mkati ndipo ife tinali ndi mzere wa pemphero waukulu inu munaziona izo chithunzi mbuku cha miru yayikulu ya ndodo ndi zinthu zikungonjekidwa mondizungulira ine monga choncho basi mwansanga pamene izo chinachitika ndi chani usiku umenewo panakhala pafupifupi anthu 8 kapena 10 anabwera ku nsanja ndiyeno apo panali kukhala ngati mkazi wa ku Lapland atakhala kumbuyo uko anali ndi mwana wamaso opingasa iye anali atamugoneka pansi mzimu woyera unazungulira ndipo ine sindimakhoza kumupeza iye ine ndinaganiza ambuye ine sindingakhoze kutchula dzina limenelo ndiloleni ine ndilitchule ilo ndipo ine ndinayamba kutchula dzina lake ndinamuwuza iye chimene iye anali zonse zokhudza iye monga choncho ndi chimene chinali cholakwika ndi mwana wake ndinamunyamula iye ndipo ndinayang'ana pa iye iwo unati kulitchula ilo tsopano kuti iye anali ndi momwe iye anadzimvetsera izo ine sindikudziwa iye anadzamunyamula mwana ameneyo ndi kumuyang'ana iye ndipo maso ake anali basi wongoka monga iwo akanakhalira iye anakhala ngati iye basi anangokhala ndi kuphipha pafupifupi basi kumangoyenda pansipo akufuula kumene masauza nda anthu ndipo kenako Howard basi monga Bill amachitira tsopano mchimwene wanga pamene iye anadzandigwira ine pambali ine basi pafupifupi ndili chikomokere pansi pa masomphenya amenewo iye anadzandikhudza ine monga choncho nthawi yoti tizipita ndipo ine ndinayamba kuchokapo china chake chinati dikira miniti itanakenanso ine ndinati, miniti yoka Howard, ine ndinati, usanditenge ine pano. Iye anati, chifukwa chiyani? Ine ndinati, tiye tiitane anthu ena 5. Ine ndinani ina kwa akazi Isaacson. Ine ndinati, itanani muchifinishi a manambala amene inu muli nawo kuti muaitane. Ndipo iye anaita ana wotsatira. Ndipo mwachisomo cha Mulungu kuchokera mchilindamo, mtsikana wang'ono ameneyo anali wotsatira wakhali la pemphero. Momwe Mulungu mwakuchita kwake. Abwenzi, ine ndikukuwuzani, chinthu chachikulu chimene ine ndinayamba ndachionapo moyo wanga, ndikungodzipereka wekha kwa Mulungu, ndikumayenda mu mzimu, mwaona, basi tsiku ndi tsiku, momwe iye angakutsogolere iwe ndi kuchita zinthu. Ndipo pamene ine ndinamuona mtsikana wang'ono uyu akubwera, ine ndinaganiza, Ambuye alemekezeke, iwo anadzamubweretsa iye pa nsanja, anamuthandizira iye kukwera, ndipo awiri kapena atatu awothandizira, anamubweretsa iye kwa ine, anamunyamula iye. Ndikudzamukhazika iye pansi. Ine ndinati, tsopano, akazi Isaacson, penyani ichi. Ine ndinati, tsopano, inu basi mungonena mawu amene ine nditi ndiyankhule. Ndipo iye anati, ine nditero. Ine ndinati, wokondedwa, Yesu Khristu analemekeza chikhulupiriro chako kunja uku pamene iwe unadzapyopyona thumba langa kanthawi kapitako. Iwe umapereka ulemu kuzinthu zimene iwe umaganiza kuti zinali za Mulungu. Ine ndinati, Mulungu akuchiritsa iwe. Sopano, iwe upite kumeneko ndipo ukakhale pansi, ndipo ukakhale ndi azitumiki ena akakuchotse zibangirizo pa iwe. Ndipo iwe ugwire dzanja lako pa ntchafu yako monga chonchi. Ndipo kumupatsa iye china chake choti azichita kuti akhale wolimba mtima. Inu mukuona? Chotero ine ndinati, pamene iwe ubwera, pamene iwe uli, pamene iwe achotsa zibangirizo ndi ngoya yayikulu ya chitsulo kuphazirako apa, iwe akachotsa chimenecho, iwe ulole dzanja lako, lusunthire pansi pa mwendo wako, kukafikira komwe iwe kuganizira kuti nkumene kuli zibangiri zimenezo, kufupika kwa mwendo wako. Ndipo chotero ine ndinati, mbweretseni munthu wotsatira tsopano. Ndipo iwe anamubweretsa wotsatirayo, azitumika anamutengera iye kumeneko, akazi Isaacson, kuti amasulire izo. Ndipo iwo anamutengera iye kumeneko, ndipo anayamba kuchimasula chinthucho. Chotero chinthu choyamba ino mukudziwa, ine ndinamumva iye akukuwa, apa iye akubwera pa nsanja, miyendo yonse basi ili yabwino monga iye kanakhalira, ndodo zimenezo zili pamwamba pa mutu wake, akukuwa ndi kumapitirira. Oh my, icho chinangokhala chinthu chimodzi pambuyo pa chinzake, pambuyo pa chinzake, pambuyo pa chinzake. Ine ndinapita ku nyumba usiku umenewo ndinakayang'ana pansi pamenepo kuwaona achifinza amenewo akudutsa pamenepo. Manja awo mwamba mumlengalenga akulemekeza Mulungu. Apo ndi pamene ngelo anaonekera zokhudza mnyamata wang'ono winayo. Inu munawerenga nkhani ya zimenezo mu buku. Ngomwe mnyamata wang'ono ameneyo atagona pamenepo akufa, madokotala anali atamulephera iye. Iye anachiritsidwa usiku wotsatira basi, ndende, pamene mzimu woyera unati iye akanadzachiritsidwa. Ndipo iye anachokapo, ndipo anali wochira bwinobwino ali moyo lero. Ndikulandirabe makalata akuchokera kwa iwo, kuti Ambuye anawachiritsa iwo. Iye akadalibe Yesu Khristu. Izo nzokoma, zikomwe ine mulongo wanga wachichepere, chifukwa cha chachikhumi ichi. Monga mtumiki, ine ndikuyenera kumalandira chachikhumi. Chotero, ine ndikukuthokozani ino, mokoma mtima kwambiri. Bwenzi wanga wang'ono, ndipo Mulungu nthawi zonse azikudalitsa iwe. Ndipo iwe usalole amayi ako azikuwuza iwe kuti ndiwe wonenepa. Iwe siuli, ukuona, chabwino. Iye ananena apa, ine sindinawerenge zimenezo. Iye anati, amayi amati ndine wonenepa, koma ine sindiri. Ine sindikukhulupirira kuti iwe uli nanenso. Chotero, ngati iwe uli, Mulungu akupatse iwe chokhumba cha mtima wako wokondedwa. Ndilo pemphero langa. Ngati izo zikutanthauza kalikonse kwa Mulungu, kwa iwe. Sopano, usiku uno, ine ndimayenera kupereka chochitika chimene chinachitika. Ndipo poyamba, ine ndikufuna ndiwerenge mawu. Sopano, mawu amasana, kodi misonkhano idzayamba nthawi yanji mbale? 2:30. Sopano, mawu pa 1:30, onse amene akufuna kuti kubwera munzero wa pemphero kuti adzapemphereredwe, ife tidzakhala tikupereka makhada a pemphero. Kubweretsa gulu lonse monga momwe ife tinachitira usiku wa thawu. Umo ndi imene ine ndikuganizira kuti utumiki wanga udzayambira ndi kumapitirira kuchokera usiku watha. Nonse ino amene mukufuna khali la pemphero, mubwere pa 1:30 mawa masana. Osati mochederapo kuposa, mudzakhale pano osati mochedwa kuposa 2 kapena itadutsa ndi kotala. Chifukwa makhadi onse mwina mwake adzakhala ataperekedwa podzafika nthawi imeneyo. Ndipo izo sizidzasokoneza msonkhano onsewo. Sopano, ngati mawatenga ena pamene ine ndimalalikira, ngati ino mumasamala za iwo, anyamata ali nawo iwo pano. Mbale God ndi mbale Mesia ali kuti iwo, Jean, pachoyimikira kumbuyo kwa nyumbayi, iwo ali ndi zojambula ndi matepi. Anyamata amenewa, iwo ali iwo ndi aiwowo ndipo iwo ali iwo adzakhala okondwera kukulolani ine kukhala nawo iwo ndipo ine ndazifufuza izo pa zogulitsa zawo ndi zina zotero ine ndinakuwuzani inu nkhaniyo momwe anyamatawa analumikizirana ndi ine usiku wathawu ndipo ine ndinatumiza kwa atumiki osati kale kwambiri kuti akatenge tepi iye anandilipiritsa ine madola 9 pa imeneyo ndipo ine ndinawafufuza anyamatawa ndipo ine ndikuganiza izo ndi pafupifupi madola 2 ndi hafu kapena china chake monga choncho iwo amapanga pafupifupi 35-40 mwina mwake masenti 50 kuchokera pa tepi kugula tepi yabwino kwambiri scotch tape ndikupanga yabwino kwambiri ngati iwo angayike mtengo waukulu pa iwo ine ndikhoza kuwauza iwo pakali pano palibenso kugulitsa matepi ayi bwana tsopano iwo ayenera kukhala ndi china chake choti chidziwathandizira chifukwa iwo amaso matepi ambiri ndipo chilichonse ndiyeno iwo akuyenera kukhala ndi moyo mmodzi wa iwo ndi munthu wokwatira ndipo kotero ife iwo akuyenera kukhala moyo ndipo iwo ali nawo ufulu wopanga kakang'ono kuchokera pa iwo ndiyeno nthawi zina iwo amawapeza iwo atawonongeka ndi kusweka ndipo akawatumiza uko samalibidwa nawo ndipo inu mukudziwa omwe izo zimayendera chimodzimodzi monga mabuku athu kumbuyo uko ine ndimagula iwo kuchokera ku Voice of Healing motsikira ndi 40% ndipo ndi pamene ife timayenera kulipira chifukwa chogulitsa iwo ndi malipiro osamalira ndipo ine nthawi zonse ndimati ngati aliyense akufuna buku muzioda kwa anyamatawa nthawi zonse ngati aliyense afuna buku ndipo munthu wokalamba osauka akayenda ndi kufikira mthumba mwake iwo ali pabwanji chabwino iwo ndi masenti 75 kapena chilichonse iwo dola kapena chilichonse chimene iwo uli mtengo wake ndipo iye anati iye ndili ndi masenti 60 muuzeni iye bambo tengani buku ndipo zipitani nkuiwala za izo mukuona kuzisiya izo zipite mwanjira imeneyo mabukuwo samazithandizira okha nkomwe mpingo umayenera kundithandizira ine mabukuwo ife nthawi imene ife timawalipirira iwo ndi kudinda ndizo zowonongeka ndi kung'ambika ndi chilichonse pa iwo ndi amene ife timayenera kupereka ndi zinthu bwanji iwo sama iwo sayene samazithandizira okha ndipo chotero ife tilibe kalikonse kamene ife timapangirapo ndalama chilichonse kimene ife timachita ndipo ine mwini chopereka changa chachikondi chimapita ku minda ya utumiki ine sindimachiona icho chimapita ku chinthu chabwino ine ndimapeza madola 100 pa sabata kuchokera ku mpingo wanga kandi ku Amerika kunja ku Amerika kulikonse kumene kuli ine ndimapeza madola 5200 pa chaka ndizo zimene ndimakhalirapo moyo ndipo ife timayenera kukhala pafupi ndi banja lalikulu longa ine ndili nalo ndipo ine ndimakhala mnyumba ya pachalichi ndipo ife silimabwera kuno chifukwa cha ndalama sindicho cholinga chathu chifukwa chokha chimene ife timalolera kugula mabuku ndi kuwagulitsa iwo kenanso ndi kugulitsa matepi ndi izo ndi chifukwa ife timaganiza kuti izo zipititsa patsogolo ntchito ya Yesu Khristu mulibemo ndalama mu izo nkomwe koma sindidzalola mabuku kapena matepi kapena china chilichonse kuti chizigulitsidwa tsiku la sabata ndilo mawa ife sitimawagulitsa iwo la mulungu ife silinayambe tachitapo izo nkomwe ndipo ife sitikulinga kuti tizichita izo ndipo chotero ngati inu mukufuna ena amabuku ena amatepi kapena marekodi izo zikhala kumbuyo kwa chipindachi usiku uno ndipo ngati mungapeze izo ndipo inu simukuganiza ngati inu mulibe ndalama iliyonse izo nzanu mulimonse inu mukatenga iyo ngati iyo sikukwanira masenti 50 kapena chilichonse kimene inu munalipira kwa iyo ibwezeni iyo kapena mukayitaye iyo ndipo mudzatiuze ife kapena mudzapereke iyo kwa wina wake mudzayipereke iyo kwa wina wake ndipo mudzatumize ndi kudzatiuza ife kuti iyo sinali yoyenera izo ndalamazo zidzabwezeredwa kwa inu chotero ife sitikufuna kalikonse kamene ndalama iliyonse kalikonse konga izo nkomwe izo sikanthu koma chopereka chachikondi ndi chakuminda yakunja ine sindimalandira izo ndekha izo zimatengedwa ndi mlembi wanga wa mmunda zimawerengedwa ndi azitumiki zimaperekedwa kwa iye kukasungidwa ku banki ndipo pamene ine ndipita kutsidya kwa nyanja ndi zina zotero izo zimandithandizira ine mminda yakunja kuti ndikabweretse kothenga omwewo wa chiwombolo kwa anthu amene samadziwa nkomwe kuti ndiliti dzanja lamanja ndi lamanzere uko ndi kumene izo zimapita ine sitimadziwa nkomwe ngakhale chimene chopereka chili okhapokha wina wake akandiuza ine pamene ine ndifika kwathu ine ndimakhala ndilachokapo kwa mwezi chotero ine ndimapeza madola 400 pamene ine ndibwerera kwathu kuti ndikalipire ngongole zanga ndi zinthu tsopano umo ndi imene ife timakhalira moyo kuchitira kuti inu mumvetse kuti ife tidibe gali konse. Ai ai, ife siti viva ndalama. Kapena jiri yonse jonga hizo. Ndipo jimene ife jiri nacho, ine ndikufuna ndizipange hizo, momveka kweni kweni kutinu, mukoze kumvetsa hizo. Sopano, siku uno, tisa, ine ndikufuna nditenge punziro lalingono. Ngati ine ndi ngalichule hilo, kuti ndiyankhule kuchokera apo, kwa mpindi tochepa. Ife, tisa nafike kwa hilo, tiye nitweramitse miru yathu. Mpindi chabe, kwa pempero. Atate ya kumwamba, ife ni kukutokozani ni kuchokera nkuya komwe kwa mtima watu. Mumeso tichitikira mbuye, ine ndakuona ni inu misonkano yanga ya ingono. Kuleka kunena azamu na akulu wao amene ali kumunda. Monga mbali watu Roberts, ndi Tommy Osborne, ndi iyo. Ine ndakuona ni inu mukuchita zokwanira mu misonkano yanga yomwe. Kulemba mabaibolo ambiri, azindu zazikulu, zokitsa kufa. Kulola madogo dala asaine umboni wa iso, kupangitsa khungu, ogontha, osayankhula, kunene ratu, kunena chimene ndendende, kuchiona icho chikuchitika nthawi iliyonse molondola ndendende, ndinu Mulungu, ndipo ife tikudziwa kuti inu ndi Mulungu. Chonde Atate, ngati alipo pakati pathu sikuno, mmodzi amene samakhulupirira, mulole china chake chichitike kapena chinenedwe sikuno. Chimene chingapangitse mwamuna kapena mkazi kuti agonjere kusakhulupirira kwawo kwa inu. Ndikudzasinthanitsa izo ndi mzimu weniweni wakukhulupirira kuchokera kwa Mulungu. Mzimu woyera, perekani za Ambuye, ndinu wokonzeka kuchotsa choyipa chawo ndi kuwapatsa iwo chabwino. Oh, ndinu wabwino kwambiri Atate, ife timakukondani inu chifukwa cha izo. Ife tikupemphera kuti inu muwadzoza zitumiki anu konse konse. Mulole iwo akhale matochi oyaka kuola la mdima lino limene ife tikukhalamo. Pamene ife tikuona kuti otchedwa chitukuko chosokoneza akuzimitsa kuwala komwe kwa Mulungu ngati nkotheka. Komabe tochimeneyo iyaka mitima ya anthu kufikira Yesu adzabwera. Atate, wonjezerani zochuluka kumndandanda usiku. Ife tikupemphera, chiritsani anthu onse odwala, onse amene asautsika. Ife tikupemphera kuti chisomo chanu ndi chifundo zikakhale pa iwo. Apatseni iwo moyo wamuyaya mdziko limene likubwera. Ndipo apatseni iwo thandzera bwino mdziko lino, kwakuti izo zinalembedwa mu Baibulo. Ine ndikanakonda pamwamba pa zinthu zonse kuti inu mupambane mu thandzi. Idzozeni mipingo mchigwa chonse ndi kulikonse kumene kwayimiriridwa mu ichi chachikulu, chitsitsimutso cha mzimu woyera, chimene chasesa dziko lapansi. Ife tikupemphera Atate kuti inu mukalitsitsimutse ilo kenanso mwa njira yayikulu. Mulole izo ziyambire kuno ku Oregon kenanso. Chitsitsimutso chachikulu mu mpingo uliwonse. Mawa la Sabata, mulole mipingo ikadzazidwe. Mulole azitumika akakhale pa moto. Mulole miyoyo ikabweretsedwe mkati. Mulole ambiri akabwere akuvomereza machimo awo ndi kufuna ubatizo wa mmadzi. Perekaniza Atate, ndipo mulole inu mukamudzaze modzi aliyense ndi mzimu woyera amene akutsatira ndondomeko yanu. Monga ife linaphunzitsira izo siku ina, ine ndikupemphera Atate kuti inu mukawalole iwo akadziwe lonjezo lili kukambadwa kalikonse. Ndi aliyense amene afuna, ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndicho chimene ndondomeko yanu inanena. Ife tikukhulupirira mawu aliwonse a iwo. Ine ndikupemphera Atate kuti inu mukapereke izi kwa modzi aliyense. Mutikhululukire ife tchimo lathu, mutengere msonkhano mʼmanja anu, ndipo mukadzitengere ulemerero kwa inu mwini. Mu dzina la Yesu ife tikupemphera, ameni. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge mzere wokha kuchokera mu mutu wa folo ndi ndime ya 17 ya Mateyu woyera. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena, ufumu lapani, pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Tsopano ine ndikufuna kutenga phunziro mawu atatu oyambirira amenewo, kuyambira nthawi imeneyo. Tsopano alipo onse pano amene angakhoze kubwerera ku nthawi yakuti ndi yakuti. Kuyambira nthawi imeneyo ife timatero. Monga nyamata wang'ono, mtsikana wang'ono, ife tikhoza kunena kuti ife timachita chinthu china chake, ndipo chinthu chakuti chinachitika. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo zinthu zinatisinthira ife. Ndipo ife tikhoza kupita usiku uno mu mzinda kuno ndi kukapeza mkazi wotsikitsitsa ndi wamakhalidwe woyipa amene amayenda mʼmisewu ya mzinda wanu wokongola kuno mchigwa. Ndipo ine ndikhoza kukhala pansi pambali pa iye, ndipo ine ndingati, Dona, ine ndikufuna inu mundiwuze ine nkhani yanu. Ndipo iye akhoza kuyiyamba iye akhoza kunena china chake ngati ichi: Mbale Branham, ndinalipo tsiku pamene ine ndinali wangwiro ngati kakombo, ndipo ine ndimatha kuyimika mutu wanga pakati pa anthu ambiri odziwika, ndipo ine ndimatha kupita ku tchalichi ndi kumamverera bwino basi. Koma ine adzabwera nthawi ina imene usiku wina ine ndinali kunja ndi mnyamata wina, ndipo iye anandiswera la koko kwa ine, ndipo kuyambira nthawi imeneyo. Kapena izo mwina zikhoza kukhala kuti bwenzi wina wankaza amene sanali wokhulupirira, amene anali ndi iye ndipo anamukopa iye kupita kuzovina zina, ndipo iye anakafika mʼmanja a mnyamata wina. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, izo nthawi zonse zimakhala zikuyambira pa nthawi. Kapena ine ndikhoza kupita kunja kuno mu mzinda wanu usiku uno ndi kukamupeza woledzera woyipitsitsa amene inu muli naye, ndipo ine ndikhoza kukhala pansi pambali pa munthu ameneyo wang'ono kapena wamkulu, ndipo ine ndikhoza kunena kwa iye: mzanga, ine ndikufuna ndikufunse iwe china chake, bwanji wakutaya moyo wako monga chonchi? Nchiyani chimakupangitsa iwe kumamwa ndi kumachita momwe iwe ukuchitira pamene iwe ukanakhoza kukhala wogwira ntchito wankulu kuno mu mzinda? Iwe ukanakhoza kukhala wogwira ntchito mu tchalichi china, kapena iwe ukanakhala mwamuna weniweni kwa mkazi wina, bambo kwa ana ena, kapena mkazi wina woledzera amene akhoza kukhala mayi weniweni kwa ana ena, mkazi wokoma wokonda kwa mwamuna wina? Ndipo iwe akhoza kuyamba monga chonchi ndi kuti chabwino, kuyambira ine poyamba ndinali wokaniza, ine ndinali ndi amayi wokondedwa ndi abambo amene amaphunzitsa motsutsana ndi kuledzera. Ndipo nthawi ina ine ndinapita muchiyanjano ndi nyamata wina wake amene anali wotchuka kwambiri pakati pa atsikana, ndipo ine ndinkafuna kukhala wotchuka nanenso, chotero ine ndinaganiza zolowa nawo mʼmagulu ake. Ndipo ine ndinapita motsutsana ndi chiphunzitso cha amayi anga ndi abambo, ndipo iye anandikopa ine: usiku uno ngati wokufuna kukhala ndi nthawi yabwino, iwe ukufuna kumwa kachasu wina mwa iwe. Ndipo ine ndinamwa chakumwa changa choyamba, ndipo kuyambira nthawi imeneyo. Umo ndi mene izo zimayambira kuno nthawi ina kale mu New York. Dr. Berg, iye ndi mbusa tsopano kukachisi wa mlongo Brown, Bethany Tabernacle mu mzinda wa New York, chimodzi cha zokhazikitsa za Pentecost, imodzi ya kale mdzikoli. Ine ndikuganiza abale athu akudziwa za zimenezo bwinobwino. Ndipo kumeneko, pamene ine ndinali kumeneko, ine ndinakumana ndi Sofia, mkazi wochapa, mkazi wa Chiswedish, amene anapita ndi kukagwira ntchito ku Boweri ndi ine. Ine ndinachita kukagonako masiku awiri kuti ndikalandire katemera wa yellow fever. Ine ndimaganiza kuti ndipita ku Africa wopanda kubaitsa iye, koma iwo sakanakhoza ngakhale kundilola kuti ndidutse kapena kukwera ndege. Ndipo ine ndinachita kudikira masiku awiri kuti ndipite ku malo a asilikali kuti ndikabaitse katemera wa yellow fever. Ndipo mbale Bega anati, kodi inu mukufuna kuchita chiyani? Ine ndinati, ine ndikufuna ndikayendere Boare. Anati, chabwino, ife tipita kumeneko. Anati, ine ndili ndi mamishoni angapo kumusi kumeneko. Ndipo ife tinapita kumeneko. Ndipo ngati ine ndikuganiza kuti icho chingakhale chinthu chabwino kwa munthu aliyense kumutengera mwana wake wamwamuna ku Boare ndi kukamulola iye kuti aone. Ine ndikuganiza ngati munapitako ku France, mutengera mwana wanu wamkazi ku Pigare, mulola iye kuti aone momwe umoyo wa munthu ungatsikire. Chotero pamene ine ndinapita ukoku pafupi ndi Boare, amuna atagona opanda chochita, tchentche zikulukira pa nkhope zawo chifukwa cha masanzi, ndipo anzanga oledzera zidakwa. Ndipo ine ndinati, mbale Beg, ine ndinati, mwina mwaka amuna awapa analeredwa mabanja amene samasamala chimene wakuchita. Iwo basi anangolekeleredwa kuti aziyenda pa msewu. Iye anadzeka dzanja lake pa phewa langa, anati, inu mukhoza kudabwitsidwa. Iye anati, komwe kuno ku mishoni kumene tikupita, ife tinali ndi 180 amene anafa amenemu chaka chatha. Tinawachotsa mʼmisewu, kumawadyetsa iwo ndi zina zotero, ndipo potsiriza iwo anadzafa. Palibepo chiyembekezo kwa iwo kunja kwa Khristu. Ndiyeno machiritso, iwo ali kutali kwambiri kwa izo. Iye anati, kuno, munthu uyu kuno. Anati, ine ndikumudziwa iye, mudzutseni iye. Ndipo ine ndinapita pamenepo kwa iye, ndipo ine ndinati, bwana, kodi ine ndingathe kuyankhula nanu? Iye anati, chabwino, iye mwina sangakhoze kuyankhula. Ine basi sitinganene chikhalidwe chimene munthuyo analimo. Iye anali atafika pamalo, zovala zake kuchokera mchuno mwake zinali mu chikhalidwe chovuta. zita nyowa palibose. Ndipo iye anali basi mu maonekedwe oopsa akununkha. Ndipo ine ndinati, Bwana, ndingayankhule nanu? Ndipo mʼbale Beg anamugwedeza iye, iye anadzuka. Ndipo iye anati, ndine mʼbale Beg. Chabwino, iye samadziwa kanthu kokhudza mʼbale Beg. Iye anali akadali woledzera. Ndipo ine ndinati, ine ndikufuna ndikufunseni inu funso. Ine ndinati, kodi inu munaleredwa pa khomo la mtundu wanji? Iye anati, kodi inu mundipatsani ndalama zokwanira kuti ndimwere? Ndipo ine ndinati, ndine mtumiki wa uthenga. Ine sindingakhoza kupereka ndalama za mbuye kwa munthu kuti amwere. Ine ndinati, ine ndalama zimene ine ndili nazo zimachokera kwa ana a Mulungu. Ndipo izo zimagwiritsidwa ntchito ku ufumu wa Mulungu. Ine ndikuwuzani chimene ine nditi ndichite. Ine ndikugulirani inu sangweji. Ine ndikugulirani inu chakudya chanu cha madzulo kapena ngati inu mungapite ndi ine. Koma ine ndikungofuna ngati mtumiki kuti ndikufunseni inu. Iye anati, mundikhulukire ine abusa. Ndipo ine ndinati, chabwino, zinachitika bwanji kuti mukhale chomwechi? Iye anati, Bwana, ine ndikukayika ngati inu muti mukhulupirire nkhani yanga. Chabwino, ine ndinati, ine ndikutengani inu ngati munthu olemekezeka. Ine ndikhulupirira nkhani yanuyo. Mundiwuze ine kuchokera mumtima mwanu. Ndipo iye anati, Bwana, iye anati, ine ndinaleredwa mu nyumba ya Chikhristu. Ndipo ine ndinati, ndipo kuti mugwere mu izi? Iye anati, inde Bwana, anati, ine ndinali ndi banja lokondeka kwambiri, ana atatu, anyamata awiri ndi mtsikana, ndi mkazi wokoma amene anayamba wakhalapo konse. Ndipo misozi yake yayikulu inayamba kutsikira mu ndevu zake zokalamba za imvi. Iye anati, ine ndinali presidenti wa banki iyi chakuno pa kona ina yake. Ndipo ine ndinati, zili choncho? Iye anati, mupite ku banki ndipo mukawafunse iwo. Ndipo iye ine ndinati, chabwino, chinakupangitsani inu ndi chiyani kuti muchite izi? Iye anati, Bwana, abusa Bwana. Iye anati, madzulo amodzi ine ndinabwera ku nyumba ndipo panali kalata ya wokondedwa John itayikidwa pa tebulo. Mkazi wanga anali atandisiya ine. Iye anati, ndipo ine ndinali ndisanamwepo mkomwe, ndipo koma ine ndinaganiza. Ine ndikuyenena ndichite china chake kapena ine nditenga mfuri ndipo ndiwombera ubongo wanga. Ndipo ine ndinayamba kumwa, ndipo ndine ndili pano. Ndinaganiza, Mulungu chitani chifundo, mukuona? Pa kuyambira nthawi imeneyo, ndi chimene chinayambitsa izo. Ife nthawi zonse tikhoza kuganiza kuyambira pa nthawi. Ndiye monga banja laling'ono limene lakwatirana. Iwo amakhala okondana amene iwo angathere. Chinthu choyambirira inu mukudziwa, ine ndingapite kwa mkazi uyu amene wasiya banja lake. Ndipo ine ndingakati, ndona, chiyani chinakupangitseni inu kuti musiye banja lanu? Inu munali ndi mwamuna wabwino? Iye angatene kwa ine, iye angati, Mʼbale Branham, ine ndinali wangwiro ngati mame akugwa kuchokera kumwamba. Ine ndinakwatiwa ndi mwamuna wanga ndipo ndinabwera kwa iye ndili mkazi wangwiro. Ndipo iye anali mwamuna wopambana. Iye ankagwira ntchito ndipo amakhetsera thukuta ndi kumandisamalira ine. Ndipo ana amakhoza mnyamata wanga wang'ono wovuta. Pamene iye anabadwa, ine ndimakhoza kumuona mwamuna wanga tsopano ali ndi mwana wang'onoyo kunsana kwake. Atamubereka kunsana akukwera mwamba ndi pansi. Ndipo ngati ine ndingakhoze kokha kukumbukira kenanso, ine ndikanati, chabwino, chinachitika ndi chiyani? Iye anganene china chake ngati ichi, chabwino. Izo zinali zabwino. Ndipo tsiku lina bambo ogulitsa anagogoda pa chitseko ndi wokongola tsitsi lopota ndi maso akulu a brauni. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, mukuona, umo ndi mmene izo zimayambira. Mukumbukire nthawi ndi imene imakhala kuyamba kwa izo. Musamaganize konse kuti tchimo limagona mu nsewu nthawi zonse mu ngalande. Tchimo limavala ndipo ndi lokongola ndi thudi limatero. Ine nthawi zonse ndimati, Satana amavala sudi ya tuxedo ndi chipewa cha mbaula ndipo amanyamula ndodo pa dzanja lake. Muoneni kathyali wochenjera ameneyo. Ndizo ndende. Satana si wopusa, ndi mukudziwa. Iye amadziwa kuvala. Iye amazipanga izo kukhala zokopa, mukuona? Ndipo izo nthawi zonse si chali balekoni wokalamba kunja uko ndi chipewa chake chitakokedera pansi. Nthawi zonse ameneyo amakhala mtima woona weniweni ngati iye akanakhala ndi kuyamba kwabwino kapena china chake choti chimuthandizire iye kumapitirira, iye bwenza akupita bwinobwino. Koma si nthawi zonse. Ine ndawaonapo nthawi zambiri, ndipo ine ndayenderapo kwa anthu amasanza monga iwo angakhoze kukhalira. Ine ndimawayang'ana iwo, ndipo ine ndimakhala nayo njira mwa Mulungu yodziwira yomwe amandikonda ine ndi amene samatero. inu mukudziwa zimenezo. Chotero, umaona munthu yense wosasamba ndi lilijonse, ine kuti bwino ndizikhala ndiye nthawi zambiri, kusiyana ndi wina wake atavala zawo, mwina wake kolala atayitembenuzira kumbuyo, ndi kumandisisita ine kumsana, ndi kuti, oh Mbale Branham, ndife a inu, ndipo iwe nkumadziwa pomweapo kuti iye akunama, mwaona, inu mukuona, ndi zimenezo tu. Ine ndilibe naye ntchito wabodza, mayi, iwe ukhoza kubisala kwa wakuba, komaiwe sungakhoze kwa wabodza. Chotero, ndiko kulondola. Koma pamene ife tikunda malo amenewo, yambira nthawi imeneyo. Kenako chaka chatsopano chimabwerapo. Inu nonse mwapita uko ndikukalemba zoti muchite. Usiku uno, mkazanga, ine ndikupatsa iwe lonjezo. Ine nditembenuza tsamba latsopano. Ndipo ine sindidzamwanso. Ndipo mkaziyo amasuta ndudu zambiri, mpaka iye amalephera kumuyamwitsa mwana wake, kumupatsa iye chiphe chachikonga, kumupha iye, ndipo amasiya kusuta pa chaka chatsopano. Wakumwa amasiya kumwa pa chaka chatsopano. Munthu wachiwerewere amasiya zachiwerewere zawo pa chaka chatsopano. Zina zotero monga choncho. Kodi inu, mumachita chiyani? Basi, mumangotembenuza tsamba latsopano. Mkudzalitembenuzanso ilo tsiku lotsatiralo kenanso. Mukuona? Inu, izo, inu simumayamba bwino. Zinthu zonsezi ndi zabwino. Ine ndilibe nazo chotsutsana ndi izo. Koma pamenepo, chimodzi-modzi monga munkhondo, itatha nkhondo yoyamba ya dziko lonse. Ambiri amuna inu, amisinkhu ya pakati. Ndipo pafupifupi usinkhu wanga, ine ndikuganiza, ine ndinali ndi zaka 80 kapena 9 pamene nkhondo inkatha. Ndipo ine ndikukumbukira, pamene iwo analengeza za nkhondo, 1914, ine ndinali mwana wang'ono mnyamata. Nditakhala pa ngolo ya chitsulo. Bambo anga anali ndi thumba la nyemba. Ndi zimene ife tinkadya. Nyemba ndi nsima. Ndimakondabe izo. Ndipo chotero iwo abambo ankayankhula zokhudza nkhondo. Ndipo mwina mwake apita ku nkhondo. Ine ndinati, ngati anthu amenewo abwerera inu, ine ndidzatenga thumba ili la nyemba ndikudzawamenya nalo iwo. Ndipo chotero tsopano apo ndi pamene ine ndinali wang'ono kwambiri. Ndiyeno, ine ndikukumbukira kuti pamene iwo anandigulira nsapato zanga zoyamba, iwo anati, iwo anali akupita kumusi, iwo ndi amama, kuti akatenge izo. Ine timayenda wopanda nsapato, inu mukudziwa, anyamata achichepere uko mmapiri, kumene ine ndinakulirako, amangokhala ndi chimene inu mumachitcha hikori kwakale. Chokhala ngati chovala pophika chaching'ono, kapena malaya ang'ono pamene iwo ali mnyamata wang'ono. Ine ndimavala amenewo, mpaka ine nditafika usinkhu wa pafupifupi zaka 6, ine ndikuganiza. Ndipo nsapato zanga zoyamba, izo zinali ndi chipewa pamwamba pake, chimene chimakhala ndi mabowo ang'ono mwa icho. Ndipo ine nthawi zonse ndikakhala ndithudza mdzanja langa, ine ndimathamangira kwa mama, ndipo iwo amalichotsa ilo monga choncho. Ndipo ine ndinkaganiza kuti mabowo ang'ono amenewo munsapato zanga anali pamene iwo ankatenga singano ndi kukawabowola iwo kunja uko kwina kwake, chifukwa mama amati iwo amapita kumusi uko ndi kukanditengera ine nsapato. Ine ndimaganiza iwo ankachita izo ndi singano. Chotero, koma itatha nkhondo ya dziko lonse, ine ndikukumbukira uthenga unadzabwera, ife sitidzakhalanso ndi nkhondo. Nkhondo yatha. Izo zinali zolinga zabwino. Iwo amatanthauza zimenezo. Ndipo kenako iwo anadzapanga chimene ife timachidziwa ngati League of Nations, kumatenga amuna ochuluka, asilikali, kuchokera mu fuko lililonse. Ndipo iwo aziliteteza dziko lapansi lonse. Izo zinali zolinga zabwino. Koma izo sizinagwire ntchito, chifukwa iyo sinali programu ya Mulungu. Tsopano ife tili ndi chimene chikumatchedwa UN, ndi chimene icho chili kukhala mu UN. Ndi mifuti pafupifupi pa wina ndi nzake, izo sizingagwire ntchito nkomwe. Koma pali china chake chimene nthawi ina iwe ukhoza kugumana ndi ena nthawi ina yake, ndipo chilichonse nkusinthika. Ndipo pamene iwe ukumana ndi Mulungu, ndipo kuyambira nthawi imeneyo iwe umakhala munthu wosinthika. Munthu akhoza kukumana ndi Mulungu ndi kuti kuyambira nthawi imeneyo iwe sudzakhalanso chimodzi-modzi ukatha kukumana ndi Yesu Khristu. Ndiloleni ine ndikutsimikizireni inu kuti inu simudzakhalanso chimodzi-modzi mukadzakumana ndi Yesu. Ndiye inu mukhoza nthawi zonse kumalozera mbuyo kuyambira nthawi imeneyo. Tiyeni ife tiyankhule nawo usiku uno, anthu ena amene anakumana ndi Mulungu. Tiyeni tiganizire za Atate Abrahamu. Iye anangokhala munthu wamba chabe. Iye anabwera kumeneko ndi abambo ake kuchokera ku Babiloni, ndipo anakakhala mchigwa cha Sinala, mu mzinda wa wa Uri, dziko la Akadia. Iye sanali chiti chonse chapadera. Iye sanali munthu oyera aliyense. Iye anangokhala munthu wamba monga inu kapena ine. Ndipo tsiku lina mwina mwake iye anali mlimi ali kunja kuminda kulima ndipo iye kapena china chake ndipo tsiku lina iye anakumana ndi Mulungu iye analibe chikhulupiriro china choposera munthu wina aliyense koma pamene iye anadzakumana ndi Mulungu pa usingu wa zaka 75 izo zinasintha umunthu wake wonse chifukwa iye anakumana ndi Mulungu. Mulungu anamuwuza iye iye pokhala zaka 75 ndipo iye anali atakwatira mchemwali wake watheka Sarai. Ndipo nthawi imeneyo iye anali ndi zaka 75 ndipo Mulungu anamuwuza Abrahamu kuti iye adzakhala ndi mwana mwa Sarai. Tsopano izo zikanakhala ngati akanakhala wina wake anayenda nkupita kwa iye ndi kukamuwuza iye ena abwenzi ake ndipo nkuti Abraham iwe udzakhala ndi mwana mwa Sarai ndipo iye adzabala mwana wa iwe. Abraham akanakhoza kuseka ndi kugwira mbali mwake ndi kuti ine bambo wokalamba ngati ine ndipo mkazi wanga wasate pafupifupi kapena zaka 20 kudutsa usingu wobereka ndipo ine ndakhala ndi iye kuyambira pamene iye analipa usingu wa zaka 17 zakubadwa. Iye ndi wosabereka ndipo ine ndi wosabereka ndipo zingatheke bwanji kuti ife kukhala ndi mwana ndipo ine 75 ndi iye 65. Iye akanakhoza kuseka pamaso pa nzakeyo koma iye anakumana ndi Mulungu ndipo kuyambira nthawi imeneyo iye anachitchula chilichonse chotsutsana ndicho ngati kuti sikinali. Amen. Iye anakumana ndi Mulungu ngati munthu wodwala angakhoze konse kukumana ndi Mulungu. Zilibe kanthu momwe iwe ungakhale chikhalireni wolumala momwe iwe ungakhale chikhalireni wodwala momwe iwe ungakhale chikhalireni wakhungu iwe unakumana ndi Mulungu pali china chake chimamira mkati mwako ndipo iwe sumaonanso aponso zazovuta izi iwe umayangana pa chimene Mulungu wanena. Mulungu akhoza konse kunena fikani njira yodzera ndi zosamalira za moyo kulowa mu mtima mwanu ndipo mukhazikitse chikhulupiriro mmenemo. Palibe kanthu mdziko kangadza kugwedezeni inu nkomwe kuchoka kwa izo pamene munthu akumana ndi Mulungu kuyambira nthawi imeneyo mpakana iye amakhala munthu wosinthika. Abraham anali wa usingu wa zaka 100 ndipo iye anali akutchula chilichonse chotsutsana ndicho ngati kuti panalibepo. Umboni umakulira kulira umaonjikika motsutsa iye. Sara anali 90 ndipo iye anali 100 iye anali akuperekabe matamando kwa Mulungu wamphamvu osadzandima kudzera mukusakhulupirira koma anali akupereka matamando kwa Mulungu tsiku lililonse kuti iye adzakhala ndi mwana. Chifukwa chiyani? Mulungu anali akakumana naye iye. Mulungu anali wachifundo. Mulungu anatsimikizira pangano kwa iye. Kodi ife tingakhoze kukhala ndi nthawi kuti titenge chitsimikizo chimenecho mutu wa 16 wa Genesis kapena kodi tingatengenso mutu wa 17 pamene iye anakumana naye iye mu dzina la Mulungu amphamvu zonse limene limatanthauza El Shaddai kutanthauza mawu a Chihebri bere la mkazi El Shaddai mmodzi wa mphamvuyo wokhutitsa wodyetsa pamene bambo wokalamba usinkhu wa zaka 100 ndipo Mulungu anakumana naye iye ndipo anati ine ndine El Shaddai. Tsopano Shad amatanthauza bere la mkazi koma Shaddai kutanthauza wa mabere mmodzi. Tsopano iye sali kokha Mulungu wa bere koma iye ndi Mulungu wa mabere. Iye anavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zathu ndi mipingirima yake ife tinachiritsidwa. Ngati inu mukufuna chipulumutso gwiritsitsanibe ndipo muyamwe kuchokera ku bere limenelo la Mulungu mawu ake lonjezo lake. Inu mudzabwera kudzadzibweretsa nokha kuchokera ku nyansizo za tchimo ndi chiwerewere kupita ku munthu wa Mulungu woyera. Ngati inu madwala ndi mipingirima yake ife tinachiritsidwa. Mungu gwira lonjezo lina la Mulungu ndi kuyamwapo. Kodi mwana amenera kuchita chiyani? Mwana, ife ndi makanda a Mulungu. Ine ndikufuna inu mumve ichi Mulungu. Inu nonse kumeneko, ndife makanda a Mulungu. Ndipo kodi mwana amachita chiyani pamene iye wadwala ndipo akudandaula? Iye akudandaula kwenikweni ndipo akudwala. Tsopano, chinthu chokha chimene iye ayenera kuchita, chinthu chokhacho chimene chingamutontholetse iye, ndi kuti amake amunyamule iye, amugwirizire iye ku chifuwa chake, ndi kumuyamwitsa iye. Tsopano, kodi amayi amachita chiyani? Amayi amatulutsa mkaka ndipo mwanayo, mwana woyamwayo, amayamwa mphamvu kuchokera kwa amake kupita kwa mwanayo. zikatero mwanayo amapatsidwa mphamvu ndi mphamvu za amake. Ndipo pamene ife tigwiritsitsa lonjezo la Mulungu mu mtima mwathu, ife tikuyamwa mphamvu za Mulungu. Modzi wa mphamvuyo ife tikuyamwa mowirikiza. Ndipo taganizani za mwana wang'ono atagona pa amake chifuwa cha amake. Iye amasiya kudandaula kwake mwansanga akangogwira bere la amayi ake. Iye amasiya kudandaula, iye samadandaula kenanso. Iye amakhutitsidwa, iye amasiya kudandaula kwake. Ndiye pamene ife tigwira lonjezo la Mulungu, pamene Mulungu aulula izo kwa ife, ndine Ambuye yemwe ndimachiritsa nthenda zanu zonse. Aliyense yemwe afuna, msiyeni iye adze. Ine ndasunga chiyembekezo chake, ndiye ine ndakhutitsidwa, pamene ine ndikuyama popezeretsa mphamvu zanga kenanso kuchokera kwa Yehova, Mulungu wa mphamvu zonse. Wobereka mphamvu. Chilimbikitso chotani kwa bambo wokalamba zaka 100 zakubadwa ngati kuti wafa. Ndipo chiberekero cha Sala chinali chidatsekeka kale pamene iye anabadwa osabala. Ndipo ndi uthenga wotani, ndine wopereka mphamvu wako, ndine El Shaddai, ndiye wausingwa zaka 100 koma ndiwe khanda chabe kwa ine. Gona apa mʼmanja mwanga ndipo ugwire lonjezo langa. Ndipo basi usaone kalikonse koma lonjezo. Ndiye kwatiwe ungachita chiyani pamene ndevu zikukalamba, pamene tsitsi likukhala la imbi? Iwe ukhoze kuyamwabe ndi kukhala wokhutitsidwa kuti ine ndisunga mawu anga. Adokotala akhoza kunena kuti iwe ukuyipira ipirabe, izo zilibe gawo limodzi kwa iwe. Iwe ukuyamwabe kuchokera kubere la El Shaddai. Mulungu, inu muneyankhula mu mtima mwanga, inu mundipatse ine lonjezo. Ajerekezi wonse wapuluma kuchokera ku gehena sangakhoze kuzilanda izo kwa ine. Ndine wokhutitsidwa, ine ndikhala bwino, ine ndikuyamwa kuchokera kwa El Shaddai. Amen. Ine ndikuwuzani mʼbale, zimenezo zimachotsa fupa lofowoka ndi kudzayikapo fupa la pansana pamenepo. Ndithudi zimatero pamene iwe umugwiritsitsa Mulungu. Pamene Abrahamu, pamene iye anali kutsimikizira lumbiriro, inu mukuzindikira iye anati, nditengereni ine nkhosa, mwana wa nkhosa, ndipatseni ine mwana wa nkhosa, ndiponso mundipatse ine ng'ombe ya zaka zitatu. Ndipo mutenge izi. Ndipo iye amazigawa izo pakati, ndipo amazigoneka izo pambali. Iye anati, nditengereni ine njiwa ndi nkhunda yayingʼono. Koma kodi inu munazindikira ine ndikanagonda ife tikanakhala ndi nthawi kuti tipite mu zimenezo? Ine ndikupenyetsetsa wo chimeneyo. Ndipo ndine sindikufuna kuti ndichoke kuphunziro langa. Koma Abrahamu anatenga, anati, tenga ziwirizo kapena njiwa ndi nkhunda. Sopano njiwa nthawi zonse imayimiridwa kapena chinali chitetezero cha matenda. Mwaona, nkhunda sizimalekanitsidwa, zinazo zimalekanitsidwa chifukwa pa pangano ndi uthenga linasinthidwa kuchoka ku lamulo kupita ku chisomo. Koma machiritso a uzimu akhala nthawi zonse chimodzimodzi. Kuti uchiritsidwe kukhate, iwo ankatenga njiwa kapena nkhunda, ndipo amadula mutu wake, ndipo ankatsanulira magazi pa inayo. Ndipo iyo inkapitilira kuyeretsa kwa khatero, ikukonkha kumafula oyera. Tsopano zindikirani mu ichi, nkhunda sizimalekanitsidwa. Tsopano zindikirani chophiphiritsa ichi. Oh my, ine ndikuyembekeza inu mukumvetsa izi. Pamene izo zinafika, Abrahamu amaziyang'ana mbalame zonse zikuchoka pa izo mbalame za mumlengalenga mpaka izo dzuwa linayamba kulowa. Ndipo pamene dzuwa linakalowa, kutanthauza kuti nthawi sidzakhalaponso. Kena gotulo lakuya linamugwera Abrahamu monga limachitira ndi wachivunda aliyense amene anabadwa pa dziko lapansi. Ife timalowa mutulo tayimfa. Iwe sumafa, iwe umangopita, inu mumangosintha malo ano okhalako. Tsopano tulota kuya tinamugwera Abrahamu, ndipo iye anayang'ana. Ndipo pamaso pake panapita ng'anjo yofuka utsi. Wochimwa aliyense amafa, ndi munthu aliyense amene wabadwa mʼdziko lino amabwera kudzera mukubadwa kwa kugonana ndi woti adzafa. Ife tonse tinachimwa ndipo tapezeka operewera ulemero wa Mulungu. Ndipo munthu aliyense amabadwa mʼdziko lino wochimwa. Ine sindikusamala pomwe makolo anu analili woyera. Inu munabwera mʼdziko lino njira yomweyo wochimwa kapena wina aliyense amabwerera. Ife tili, iwe ndi wochimwa. Ife tinabadwa mutchimo, tinawumbidwa mukuseruzika. Tinabwera mʼdziko tikayankhula mabodza, amatero mawu. ndinu inu mumagwapulidwa kuyamba ndi kuyamba ndiyeno wachifunda aliyense amene amafa gehena ndi malo ake okapumulirako ndiwo mpumulo wonse umene iye amaupeza amene amabwera pambuyo pa Abrahamu zindikirani ndiye kudutsa zimenezo ikatha imfa kumabwera gehena koma kupitirira pa gehena kumabwera kuwala koyera kwakung'ono oh my lodala alikhale dzina la ambuye wala kwakung'ono kumeneko kunkadutsa mwamba ndi pansi pakati pa nsembe zimenezo iye anati iwe ukuona abrahamu chimene ine ndikuchita iye anali akutsimikizira pangano ndi abrahamu tsopano mwina mwake ine ndifotokoza zimenezo mwansanga tsopano lero ife achimerika kodi timachita motani pamene ife tikutsimikizira pangano ife tipanga chipangano chamalonda chinthu choyambirira inu mukudziwa ine ndifikira ndikukagwira dzanja la bwenzi winayo ndikuti ndigwire chanza umo ndimene ife timabangira pangano kugwirana chanza ife tatsimikizira izo uko nkulondola ife timagwirizana pa izo ndilo pangano tsopano ku Japan inu mukudziwa amene iwo amapangira pangano kumeneko iwo amakambirana izo zonse ndipo kenako amatenga kambale kakang'ono kodzadza ndi mchere ndipo amaponyerana mchere pa wina ndi nzake ndilo pangano ku Japan koma masiku a Abrahamu kumawa momwe iwo ankapangira pangano kunali kutenga chinyama monga nkhosa kapena china chake ndikuipha iyo ndikuyidula iyo pakati ndipo mmodzi aliyense amapita pakati pa zidutsa ziwiri za chinyamacho tsopano muone chimene kuwala koyera kwakung'onoko kunkachita ndipo iwo ankalemba pangano ili ine ndikugwirizana nazo kuti ndichita chakuti ndi chakuti ndi chakuti ndi chakuti tsopano pamene iwo agwirizira pangano ili pakati pawo iwo ankati ngati ife titaswe pangano limeneli ngati ife titaswe pangano limeneli mulole matupi athu akhale monga chinyama chakufa chimene ife tikuchitengerapo akatero iwo ankapanga panganolo ndipo iwo ankaling'amba ilo pakati monga choncho mmodzi amatenga chidutsa chimodzi ndipo mmodzi chinacho izo sizimakhoza konse kukoperedwa iwe sumakhoza konse kukopera chidutswa icho chapepala zilibe kanthu chimene iwe ukuchita izo zimenera kubwerera ndi kudzagwirizana zidutswa zachikalata chimene chinang'ambidwa pakati inu simungakhoze konse kuchita izo mmodzi amanyamula chimodzi ndipo mmodzi chinacho ndipo pamene pangano ili latsimikiziridwa ndipo labweretsedwa lumbiriro limatsimikizidwa ndiye iwo amabweretsa zidutswa ziwiri zimenezi pamodzi ndipo iwo amafananizitsa chidutswa ndi chidutswa tsopano kodi pangano lakumawa limene mulungu amapereka kwa abrahamu ndilotani kuti kudzera mu mbewu ya abrahamu akanadzabwera mbuye yesu mmodzi wodalayo mulungu anamutengera iye ku Kavari ndipo anamung'amba iye pakati iye analekanitsa solo yake kwa thupi lake ndipo thupi lake mulungu analukitsa pa tsiku lachitatu ndipo analitengera mwamba ndikukaliyika pa dzanja lake lamanja ndipo pa tsiku la Pentekoste iye anatumiza pansi mzimu umene unali mwa Yesu Khristu pangano ndi mpingo ndipo pamene mpingo wabwera pamodzi muchiukitsiro mzimu wamwewo unali mwa Yesu Khristu umene unang'ambidwa kuchokera mwa iye kuyenera udzakhale mu mpingo inu simungakhoze kukopera chilichonse monga iwo inu simungakhoze kupanda kanthu kosiyana ndi iwo iwo ukuyenera kukhala mzimu woyera womwewo umene unkakhala mwa Khristu ndipo pamene mkwatulo udzabwera pamene thupi limenelo lidzabwera mkwalibu wanga amene anang'ambidwa kuchokera kwa iye kapena mzimu woyera udzamubweretsa mkwalibu ameneyo basi sikudzagwirizana ndendende kulowa mu thupi la Yesu Khristu ndipo inu mukhoza kuona kuyambira masiku a Lutera mpaka Wesley mpaka Pentekoste ndipo tsopano pa nthawi yotsiriza momwe mzimu umenewo ukumbira zizindikiro zomwezo ndi zodabwitsa zimene iye anachita pa dziko lapansi zikuchitika mu mpingo lero ndi pangano limenelo limene mulungu analipanga ndi Abrahamu ndipo ife ndi ana Abrahamu pokhala kufa mwa Khristu ife limatenga mbewu ya Abrahamu ndipo ndife olandira molingana ndi lonjezo kuyambira nthawi imeneyo mpingo unali ndi pangano inde izo zinali zosiyana tsopano pamene Mose mneneri wothawa uko kuseri kwa chipululu munthu ameneyo anabadwa kuti adzakhale mneneri ndipo iye anali munthu wamkulu iye anaphunzira kupambana kwa nkhondo
Koma iye anayesetsa kugwiritsa ntchito izo ndi nzeru zake zonse. Bwanji, iye anali wanzeru kwambiri. Iye amakhoza kuaphunzitsa aphunzitsi achiGupto amenewo. Iye anali mamuna wanzeru. Tsopano, kubwerera kuseri kwa chipululu. Bwanji ngati iye akanati, ine ndalephera. Chotero anthu anga akanali mu ukapolo. Mwina maga ine ndiwerenge pang'ono pa masamu anga. Kapena pa njira yanga ya njira ya nkhondo. Kapena china chakenso. Ine ndipita kumeneko. Ndikatenga zaka zina ziwiri za sukulu. Ndipo mwina maga ine ndikakwanitsa kudzawombola anthu anga. Basi ndiko kuchuluka kwake kwa nzeru kuti iye achite zimenezo monga zikanakhalira kumutumiza munthu kutali kuti akaphunzire kukhala mlaliki. Mulungu ametena munthu ngati iye sakudziwa nyemba kulekanitsidwa ndi khofi. Kodi izo zimapanga kusiyana kotani? Bwana ngati iye akumudziwa Khristu ndiye chinthu chofunikiracho. Ngati iye anayamba kukumanapo naye iye. Ine kuti bwino ndikhale ndi wina wake ali ndi mmodzi wananga kutsika uko mu munda wa Masache. Kwina kwake pansi pachitsa chakale amene samadziwa ngakhale ma ABC ake. Kapena kudziwa limene lili dzanja la manja kapena la manzere. Ngati iye akumudziwa Yesu Khristu ine ndingakonde kukhala ndi iye pambali pa mwana wanga. Ine ndisanamutenge profesa aliyense amene amadziwa za Mulungu zochuluka. Ndipo wosadziwa nkomwe za Mulungu kuposa mwe kalulu amadziwira zokhudza sabato zachisanu. Ine ndingafune ine ndikukuzani inu mbale chimene ife tikuchisowa lero ndikubwerera ku Baibulo ndikubatiza kwa kachitidwe kachikale ka mzimu woyera kubwerera mu mpingo ndi zochuluka za zinthu zina izi zitadulidwapo. Ine sindikuti ndikuyesetsa kulimbikitsa umbuli. Ine ndikutanthauza ngati iwe uli ndi maphunziro kuonjezerapo zimenezo. Ameni. Koma pangano la maphunziro lidzagwa limodzi la masiku awa. Koma pangano ndi Mulungu lidzakhalapobe nthawi zonse. Ndi nthawi zonse, ndi nthawi zonse. Ilo lidzapitilirabe kudutsa nusu za nthawi mpaka muyaya. Tsopano Mose iye sankaswa kuti apukute kalikonse. Chinthu chokhacho chimene iye ankayenera kuchita ndi kukumana ndi Mulungu. Ndipo tsiku lina Mulungu anabwera pansi ndipo anapeza tchire kunja kumeneko. Ndipo anati, bwera chakuno Mose, ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi iwe. Ine mukudziwa izo ndi chinthu china chachilendo. Mose akanatha kunena kuti kuyambira nthawi imeneyo china chake chinachitika. Tamuyang'anani iye. Iye anali atakhazikika kumbuyo kuseri kwa phiriro, pansi pa phiriro. Ndipo pamene iye anatero, iye anakwatira mkazi wokongola wa ku Ethiopia. Ndipo iye anali wokongola. Ndipo iye anali ndi mwana wa mwamuna wang'ono wotchedwa Geshomu. Ndipo iye basi amangochita bwino. Iye anakwatira wansembe, wansembe wa ku Midiani, mwana wa mkazi wa Yatero, Zipora. Ndipo iwo anali kukhala bwino. Anali ndi banja laling'ono lokondeka. Anali ndi nkhosa zambiri. Ndipo basi anali akuchita bwino. Chotero iye anawalola anthuwo kuti azipitirira. Koma pamene Mulungu anakumana naye, iye anamusintha iye. Tamuyang'aneni iye pamenepo. Woyang'anira nkhosa wamkulu uyu kumbuyo uko. Koma mmawa, inu mukudziwa zinthu zina, chinthu chimodzi chokhudza izo, pamene munthu akumana ndi Mulungu, iwe nthawi zonse ukhoza kudziwa izo. Iye amachita zinthu zopusa kwambiri kusiyana ndi zimene iye ankagonda kuchita. Ayang'anani pa Mose. Tsopano, Mose, mawa wotsatira atakumana ndi Mulungu muchitsamba chonyeka ichi, ndipo Mulungu anamuwuza iye kuti apite ku Igupto. Iye anati, poyamba, mundionetse ine ulemerero wanu. Ndipo iye anamuonetsa iye machiritso auzimu, momwe iye angakhoze kuchiritsira dzanja lake ndi khate. Ndipo iye amapita ku Igupto. Tsopano taonani, mawa wotsatira, apa iye anali ali pa njira yake wa kumeneko. Tsopano, iye anali wa usinkhu wa zaka 80. Inu mukudziwa, izo zinamutengera iye zaka 40 kuti aphunzitse za Mulungu mwa iye. Zinamutengera Mulungu zaka 40 kuti azipunthe kuzichotsamo izo mwa iye. Ukonkulondola. Kuchotsamo mwa iye zimene dziko linali litayika mwa iye. Koma Mulungu akhoza kuchita izo kwa inu mumphindi 40 ngati inu mungangomulola iye kuchita izo. Koma kenako, tsopano, apa iye anali mawa wotsatira. Tsiku lina wophunzira wopukutidwa. Nzeru zonse za Igupto. Ndipo mawa wotsatira, tayang'anani pa wophunzira uyu. Iye anali ndi mkazi wake atakhala pa chishalo cha mphongolo. Iye ali ndi wang'ono ameneyo pa ntchafu yake. Ndipo apa iye ali ndi ndevu zazikulu zazitali monga chonchi. Mutu wake wadazi kunyezimira, ndodo mdzanja lake akupita kumusi, akuyenda chotsimphina. Ulemerero, ulemerero. Kodi wakupita kuti Mose? Kodi wakupita kuti chani? Kodi wakupita kuti? Ndikupita ku Egypto kukalanda kukira kwa munthu umodzi. Koma iye anachita izo. chifukwa chiyani iye anakumana ndi Mulungu ndipo pamene mavuto anafika polimba ndipo chilichonse chikuvuta iye anakumbukira kuti anali atakumana ndi Mulungu mchitsamba chonyeka chija. Izo zinayaka mu mtima mwake, zinalibe kanthu momwe Aigupto amayipirayipira ndimo churuka momwe samalolera kuti anawo azipita ndi nthawi zochuluka zimene iwo analira mchipululu. Ndipo anati, ife tikanakhoza kwa Mulungu ndikufuna kumugenda iye, ndipo ife tikufuna miphika ya nyama ya Igupto zimenezo sizinamusokoneze iye pang'ono. Iye anakanikizabe kumapita ku dziko lolonjezedwa chifukwa iye anali atakumana ndi Mulungu mchitsamba chonyeka. Inde Bwana anali na mwali wang'ono Mariya, basi mtsikana wang'ono wawamba mu mzinda wopandara nthauzo kuposa uno, komabe iye sanasude kapena kumwa. Iye anali na mwali, ndipo iye tsiku lina iye anali pa njira yake ndi mwina mwake kabigiri kakang'ono pansi pa dzanja lake akupita kumunsi kuchitsime kukatunga madzi, kutunga madzi kwa tsiku ndi tsiku. Tiyeni ife tingomulingalira iye akuyenda mbali mwa nsewu, akuyenda kumeneko akuyankhula kapena akuzimbira yekha. Mwina mwake nyimbo ina yabwino, Ambuye ndi mbusa wanga ine sindidzasowa, iye andipangitsa ine kugona mu msipu wobiriwira, iye amabwezeretsa moyo wanga. Mtsuko unali masiku amenewo mmalo mwa bigiri, ndipo zonse pakamodzi lawira moto lalikulu linatsikira pansi patsogolo pake. Kuchokera moto umenewo munabwera Gabriel mngelo wamkulu, anati, tikuoneni Mariya, zimenezo zikutanthauza kuyima dikira miniti. Ima Mariya, wodala ndiwe mwa akazi, iwo wapeza kukondereredwa ndi Mulungu, ndipo iwo idzakhala ndi mwana mosadziwa mwamuna aliyense. Anati, izi zidzakhala motani? Anati, mzimu woyera udzakuphimba iwe, ndipo chinthu choyera chimenecho chidzabadwe mwa iwe chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Amen. Yambira nthawi imeneyo Mariya anali mkazi wosindika na mali wang'ono wamanyaza ameneyo anali akupita kulikonse akuchitira umboni, ndikhala ndi mwana wosadziwa mwamuna aliyense. Iye sanadikirire mpaka iye atakhala wotsimikiza, iye sanadikirire mpaka iye atamvelera moyo, iye sanadikirire kutsimikiza kulikonse. Mawu angelo anali wokwanira kwa iye, iye anali atakumana ndi Mulungu. Tsopano zimenezo ngati inu mungakhoze kuchita izo tsopano, ngati ife tikanakhala ndi a Mariya ambiri usiku uno, ngati ife tikanakhala ndi a Mariya amene ndilikire mpaka ine nditaona ngati ine ndili bwinoko pang'ono, ine ndisananene kalikonse, iye asanamvelere kalikonse kapena china chilichonse, iye basi anangomulenga Mulungu pa mawu ake, ndipo anayamba kumulemekeza iye chifukwa cha izo. Oh my, ndiyeni timutsalira iye panini ti pang'ono, ndiyeni timuone iye mofulumira. Iye anali ndi msuweni wotchedwa Elizabeth, ndipo Elizabeth ngera anamuza iye anati, msuweni wako wa Elizabeth wokalamba. Zakariya anali wansembe anakumana naye mkachisi atayima pa dzanja la manja la guwa, ndipo anamuza iye kuti iye akanadzakhala ndi mwana mwa Elizabeth, ndipo iye akanadzayima atatha masiku otumikira ake uko kukachisi. Ndipo iye bwanji, iye anakayikira kuti tangoganizani ndiye wansembe wokalamba ameneyo anali ndi zitsanzo zambiri monga Hana kukachisi, ndipo Sara, ife tangomukamba kumene wokalamba ndipo mkukhala ndi ana. Anati, oh, izi sizingatheke, mkazi wanga ndi wokalamba kwambiri. Iye anati, ndine Gabriele amene ndabwera kuchokera kwa Mulungu, iwe ukhala wosayankhula mpaka tsiku limene mwanayo adzabadwe, iwe udzamutcha dzina lake Yohane. Ndipo iye anali wosayankhula, ndipo iye anapita ku mtunda uko kwa mkazi wake. Iye anayima, ndipo iye iyo inali miyezi sikisi kwa iye wopanda moyo uliwonse mwa mwanayo, ndipo iye anali wodandaula kwambiri. Chotero Mariya anali atamva zokhudza izi, kotero ine ndikuona masaya ake ang'ono atangokhala ofira, iye amapitirira wokondwa basi monga iye akanakhoza kukhalira wopanda kumverera apabe. Yesu sananene nkomwe kuti kodi inu munamverera izo? Iye anati, kodi inu mwakhulupirira izo? Inu mumafuna kukhulupirira izo nthawi imene inu mwakhulupirira. Somo chimenecho chinaoneka cha mtengo apatali bwanji ola limene ine ndinamverera koyamba, izo sizikumveka bwino. Siyoncho ola limene ine ndinayamba kukhulupirira, pamene ine ndinakhulupirira Mulungu ndi imene mtengo apatali wake unachitira. Oh, Mulungu kumapanga kuonekera kwake usiku ndi usiku misonkhano ndi kumaonetsera zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa. Oh, izo basi zikungwerera kukondweza mitima yathu. Ndithudi mwa chikhulupiriro chofunikira chimenecho chinaonekera chisomo ola limene ine ndinakhulupirira. Apa anapita Mariya masaya ake ang'ono monga duwa, maso ake ang'ono akungonyezimira akuwala, anazimangirira mchuno yekha, ndipo akukwera mapira a Yudeya. Iye anapita kukwera mpaka kumene wake msione wake amakhala, ndipo ine ndikukhoza kumuona Sara. Ine ndinawaona akazi uko pansewu akudya kudya madzulo lero. Ine iwo akanandiponyera ine kunja kwa malo yera ngati ine ndikanapanda kutembenuza msana wanga. Kaza anabwera menemo kuti adzakhale mayi nthawi iliyonse atavala makabudula ang'ono awa. Chintu chachikulire chokalamba. Oh, ndipo akusuta ndudu, ndipo adokotala amati ndi chimodzi mwa zinthu zakupha. Mbetserani mbale, kumeneko ndikusokoneza. Ndithudi ndi choncho. Ndipo madokotala kumachenjeza kuti kansa ya pakhosi ndi mapapo. Ndipo kumasutira izo molunjika kupita pansi kwa mwana ameneyo menemo. Koma pamenepo, koma akazi anali osiyana masiku amenewo. Iye analowa mkati ndipo anakazibisa yekha. Kuthawa kuti amuna asamuone. Ndipo iye analowa mkati ndipo anakazibisa yekha. Ndipo pamene iye analowa mmenemo kwa miyezi 6. Yohane wang'ono anali asanasunthe. Iye anaumbidwa mimba ya mayi yake. Ife tikudziwa zonsezo ndi zachilendo. Chotero yayenera kuti anakweza mwamba zenera ndipo anayangʼana kunja monga chonchi kataniyo. Ndipo iye anaona mzimayi wokongola akubwera wapafupifupi zaka 18 zakubadwa. Iye anayangʼana kachiwiri. Oh, iye anati ameneyo ndi Maria. Oh my. Ndipo iye anatenga shauri lake yaing'ono ndipo anazifunditsa iyo. Anathamangira kumeneko mwansanga. Ndipo mwamuna wake anali osayankhula pa nthawi imeneyo. Iye samatha kuyankhula. Anathamangira kunja ndipo anatenga iye. Anatenga shauri yaing'ono ndipo anazifundisa iyo. Anathamangira kumeneko. Iye anali atakhala kumbuyo uko akulukati masoko sitati ng'ono ndi zinthu. Ino mukudziwa akukonzekera. Ino mukudziwa kabulangete kakang'ono zoluka za zing'ono. Ndipo kotero iye anathamangira kumeneko. Ndipo iye anati, oh Maria, masiku amenewo inomudziwa iwo ankakumbatirana wina ndi nzake. Iwo ankakhala ndi chikondi kwa wina ndi nzake. Masiku ano ino simumazipezanso izo. Mukuona, ine tinali kumusi kwa tauni, mkazi wanga sali pano sikuno. Ine ndazikambapo izo, iye ali pano. Chabwino, ine tinapita kumusi kwa tauni, kuno satikale kwambiri. Ndipo mlongo wina anati, moni mlongo Branham. Ine ndinati, iwe suna yankhule kwa iye. Iye anati, inde ine ndinatero. Chabwino, ine ndinati, iye anakumva banji uko panseu. Ndipo ine ndakhala pafupi ndi iwe. Ndipo sindinakumve. Oh, iye anati, ine ndinamwetulira. Ine ndinati, pang'ono monyinyirika. Izo sizili kanthu. Mayi kalanga, chifukwa chiyani suna yankhule ndi mlongoyo? Ine ndimadana nazo kuona zinthu zimenezo. Nthawi ina kale ine ndinali kumusi kwa Florida. Ndipo pamenepo panali a ife tinali ndi msonkhano kunja kumeneko pa mtundu wina wa bwalo limene lili la a Duchess. Ndipo iwo anati mmodzi wa atsogoleri anabwera ndipo anati, achi Duchess akufuna kukuonani inu. Chabwino, ine ndinati, iye ndi ndani? Ndipo anati, bwanji, iye ndi mkazi wankulu kuno. Iye ndi Duchess? Ine ndinati, chabwino, iye wangokhala mkazi sichoncho iye? Anati, inde? Chabwino, ine ndinati, chabwino tsopano, ngati inu mungandipatse ine nthawi kuti inde yankhule ndi iye, nanga bwanji ena anthu awa osauka kunja kuno amene akuzifuna izo kwambiri? Mugona, ndipo ine ndinati, nanga bwanji ina ya nthawi yawo? Mugona, oh anati, koma iye adza, ine basi, ndikangokhala ndi iye kuseri kwa nsanja. Ndipo ine ndinachokapo, iye anali atayima pamenepo ndi magalasi mdzanja lake pa ndodo, atanyemula monga choncho. Tsopano, aliyense woganiza, akudziwa kuti iwe sungakhoze kuona pa magalasi atagwiridwa monga choncho. Mwaona, mkazi wankulu ali ndi zibangiri pa mkono wake zokwanira kumutumiza wa missionary kuzungulira dziko ka 5. Inde bwana, dikirani. Ndipo iye anati, kodi inu ndi dokotala Branham? Ine ndinati, ayi mama, ayi. Ine ndinati, ndine mbale Branham. Oh, iye anati, ndine wosililika. Ndipo analigwirizira dzanja lalikululo mwamba monga chonchi. Tsopano, ine ndikufuna zimenezo. Ine ndinamufikira ndipo ndinamugwira iye ndi dzanja lalikulu lonene palo, ndipo ndinalikokera ilo pansi. Ine ndinati, ndine wokonda kukudziwani inu. Ine ndinati, lisiyeni ilo pansi apa kuchitira kuti ndidzakudziweni inu nthawi yotsatira imene ndidzakuoneni inu. Mugona, uko nkulondola, ine ndimakonda kachitidwe kachikale kogwirana chanza kabwino. Ine ndimakonda anthu kuti angokhala basi kumene iwo ali kusiya kuyika zambiri izi garu wa chimerika monga ife timadzitchulira izo. Ife nda Khristu, tiyeni tizikhale monga Khristu ndipo tikhale amuna ndi akazi asilikali a mtanda za nkhundu zonse izi kuno kumwetulira pang'ono. Ine ndimakonda kugwirana chanza kwa chikale kwabwino kuja kumene iwe umakumverera iko. Paul Reda ananena nthawi ina, iye anamusiya mkazi wake atakhala pa tebulo. Ndipo iwo anakangana pang'ono zokhudza kwina kwake kumene iye ankafuna kumutengerako iye. Paul Reda wankulu, inu mukudziwa. Ndipo iye bwenzi wabwino wa ine. Ndipo iye anali atanena kuti iye anakhala ngati anakwiya. Chotero iye anapita ku chitseko, ndipo mkazi wake amakhoza nthawi zonse kudikirira pamenepo ndi kumamupsopsona iye potsanzikana. Ndipo iye amakhoza kupita kunja pa masitepe ndi kumapita kunja kumapeto kwa ndi kukamubaibitsanso iye monga choncho ndi kumapitilira wakuntchito. Anati iwo anali ndi kukangana pang'ono pa tebulo zokhudza china chake, ndipo iye anayima pa khomo. Anati bye. Iye anati bye. Anapitilira kumatuluka, ndipo anatuluka pamenepo, ndipo anatembenukira pa chipata anabaibitsanso, ndipo anati iye anali atayima pa khomo akulira. Iye anati bye. Ndipo iye anati bye. Anapitilira kumatsika ndi nsewu, ndipo anati zinayamba kugwira ntchito pa mtima wake. Mzimu woyera unamugwira iye, nimukudziwa, unayamba kugwira ntchito pa mtima wake. Ndipo iye anati nanga bwanji ngati iye atafa pamene ine ndapita? Nanga bwanji ngati iye atagwa ndikufa? Nanga bwanji ngati ine nditafa? Bwanji ngati ine nditagundidwa pa nsewu kuno ku Fort Wayne, ine ndisanabwerere nkomwe? Kodi ine ndingachite chiyani monga choncho? Akuyankhula za izo monga choncho. Oh my, anati iye anati oh, ine ndinatsutsika kwambiri, ine sindinadziwe choti ndichite. Iye anati ine ndinathamanga kubwerera mwansanga kwambiri, ndinatsegula chipata, ndipo ndinathamangira mkati, ndipo ndinakankha kutsegula chitseko, ndipo ndinati ndinayang'ana pozungulira, ndipo ine ndinati Helen, kodiwe ulikuti? Kodiwe ulikuti? Anati ine ndinamva. Anati iye anali atayima kuseri kwa chitseko. Anati ine ndinamuyang'ana iye monga choncho. Anati ine sindinanene mawu aliwonse. Anati ine basi ndinangomufikira, ndipo ndinagwira manja anga, ndipo ndinamupsopsona iye, ndipo ine ndinati bye. Iye anati bye. Chotero iye anathamangira kunja pa chipata, ndipo anatembenuka anayang'ana mbuyo, ndipo anati iye anali atayima pa chitseko, ndipo ine ndinati ndapita, ndipo iye anati pitani. Anati iye anabaibisa monga iye anachitira nthawi yoyamba, koma nthawi yachiwiriyo iye anali ndi kumverera mu iko. Kotero umo ndi basi momwe zimene zimakhalira ndi kutumikira Ambuye. Nimukudziwa
iwe umayenera kuyika mtima wako mu izo, iwe umayenera kukhala woona mtima, iwe umayenera kukakumana ndi Mulungu osati kupita kutchalichi ndi kukapanga kulapa kwina kozizira maso mowuma kupita pamenepo ndi kukakhala pansi pamenepo.
Ine ndinaleredwa mu mpingo wa Baptist, nimukudziwa zimenezo, ndipo ife sitinali a Baptist monga inu nonse a Baptist pano, kudzuka ndi kukagwirana chanza ndi kutenga dzanja la manja la chiyanjano ndi kulembetsa dzina lanu pa bukhu ndi kubatizidwa. Ife tinatsikira pansi pa guwa ndi kumenya na wina ndi nzake kunsana mpaka titamaliza. Ife tinapeza china chake mbale. Ine ndikutanthauza inu mukuswekera zambiri, inu mukuswekera ena a Baptist a Chikentake, mamishonari a Baptist a chikale kunja kuno. Ine ndikuwuzani inu iwo kusana kokha kumene ine ndinakuona pakati pa iwo ndi anthu a Chipentekoste, iwo samavomereza kuyankhula malilime ndizo zonse zimene ine ndimazidziwa. Iwo ife timabwera tikudutsa, ife timakhala pamenepo pa guwa, ndipo amayi okalamba potizungulira ife akulira ndi kumapemphera, akutimenya ife pa nsana mpaka china chake chitachitika. Ife timakhala pamenepo mpaka ife titafa, ndipo tabadwanso mwatsopano, ndipo nkukhala cholengedwa chatsopano mwa Yesu Khristu.
Inde Bwana, zoyipa kwambiri kuti ife tinachokako. Ife tiyenera kukumana ndi Mulungu. Pamene munthu akumana ndi Mulungu zimakhala zosiyana. Iye ndi iye amakhala munthu wosiyana kuyambira pamenepo mpakana. Panali wakhate nthawi ina wongodzadza khate, ndipo pamene iye anakumana ndi Mulungu kuyambira nthawi imeneyo iye analibe khate. Panali mzimayi wachiwerewere anabwera ku chitsime nthawi ina kudzatunga madzi, ndipo iye anaona Myuda atakhala mbali ya tsidya linalo, ndipo iye anatsitsira pansi mtsukowo. Iye anali wachiwerewere kwambiri, iye samakhoza kutuluka limodzi nda akaza ulemu. Iwo ankawasankha iwo nthawi imeneyo, iwo samatero tsopano. Kotero iwo basi zimenezo ndi gululo. Kotero iwo amangoyika chitsime kutsitsira mtsuko pansi ndi kuyamba kukoka monga choncho. Ndipo pamene iye anatero, iye anamumva wina wake akuti ndibweretsere ine akumwa mkazi, kapena mkazi ndibweretsere ine akumwa, umo ndimene iye ananenera kufuka nthawi zonse. Mneni nthawi zonse amakhala pambuyo pa muonjezi mudziko limenelo, koma iye anati ndibweretseni ine akumwa. Ndipo chotero iye anati si mwambo wake kuti inu Ayuda mufunse a Samariya zoterozo, ife tilibe miyambo kwa wina ndi nzake. Iye anati koma ngati ukanadziwa yemwe iwe ukuyankhulana naye, iwe ukanandifunsa ine akumwa, ine ndikanakupatsa iwe madzi, sukanabweranso kuno kudzatunga. Bwanji? Iye anati chitsimechi ndichakuya, ndipo inu muchita motani? inu mutu nga bwanji wopanda chili chonse? Iye anati, madzi amene ine ndimapereka ndi moyo, moyo wa muyaya ukutumphuka musolo. Bwanji, iye anati, athu, makolo athu ankapembedza mu phiri ili, inu mukuti ku Yerusalemu. Ndipo iye anapitilira ndikukambira nako, mpaka iye atagwira mzimu wake. Pamene iye anadzagwira mzimu wake, iye anati, chabwino, iwe upite ukamutenge mwamuna wako, ndipo bwere kuno. Iye kumbukirani, iye anali mkazi wachiwerewere. Kotero anati, pita ukamutenge mwamuna wako, ndipo bwere kuno. Bwanji, iye anati, nendilibe mwamuna aliense. Iye anati, iwe wanena zoona, chifuka iwe ulinao 5, nipo moza amene iwe kukhala naye tsopano, si mwamuna wako, mchimenecho iwe wanena bwino. Mpenyeni mkazi ameneyo, mofulumira, iye anali atakumana ndi china chake. Modzi yemweyo amene inu, mumakumana naye usiku ndi usiku. Kodi izo, zingakusintheni inu, monga izo, zinanchirira iye? Iye anati, bwana, ine tazindikira kuti inu, ndinu mneneri. Iko kunali kusiyana kwanji kwa icho, kwa wansemba amene anati iye anali Belzebule. Iye anaphunzitsidwa bwino kuposa theka la Azraliki, komabe iye hule. Anati, bwana, ine ndazindikira kuti ndinu mneneri. Tsopano, ife tikudziwa, ife Asamaliya, tikufunafuna Mesiya kuti abwere. Iye adzakhala Mulungu mneneri, iye adzakhala Mesiya, koma iye adzatuza ife zinthu izi. Iye adzachita ntchito zomwezi za mtundu omwewu. Pamene iye adzabwera, kodi chimenecho ndi chizindikiro cha Mesiya, icho chinali nthawi imeneyo. Mukuona, anati, ife tikudziwa, ine ndikudziwa kuti ndinu mneneri, ine ndazindikira inu muli. Ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera, iye adzatuza ife zinthu zimeneze. Koma inu ndi ndani? Yesu anati, ine ndi iye amene akuyankhula ndi iwe. Tsopano, ine ndikufuna wosakhulupirira kuti andiwuze ine. Nthawi imodzi imene Yesu anati, ambiri wosakhulupirira amakuwuzani inu. Yesu sanadzinenere konse kuti anali mwana wa Mulungu. Iye anatero pamenepo. Eya, iye anati, ine ndi iye amene akuyankhula ndi iwe. Ndipo mwansanga iye anasiya mtsuko umenewo, ndipo kuyambira nthawi imeneyo. Kuyambira nthawi imeneyo, iye anadziwa kuti Mesiya anali pa dziko lapansi. Oh my, ngati ife tingakhoza kokha kuchita chinthu chomwecho usiku uno, ngati ife tingazindikira kuti iye sali wakufa. Iye ndi wamoyo kwa nthawi zonse, iye ali moyo kuti azipembedzera. Kwa ine ndili moyo, inunso mudzakhala moyo. Mzimu wake uli mwa ife, mzimu wake uli pakati pathu. Kuyambira nthawi imeneyo, amuna a mu mzindawo anakhulupirira pa Mulungu chifukwa cha umboni wa mkaziyo. Yesu sanachitenso izo kumusi kumeneko. Iye anangotsikira kumusi, anachita izo nthawi imodzi imeneyo. Ndipo Samariya yense anakhulupirira pa iye. Iye sanakhale ndi msonkhano umodzi wa machiritso. Iye amamusungira izo Filipo. Koma kuyambira nthawi imeneyo mpakana, mkazi ameneyo anasinthika. Mzinda umenewo unasinthika. Nthawi ina mshodzi wakale, mpango wakale wa mafuta ataukulunga pa iye. Mbale wake Andreya anamubweretsa iye pamaso pa Yesu. Ndipo mwansanga pamene iye anabwera pamaso pa Yesu, Yesu anati, dzina lako ndi Simoni, ndiwe mwana wa Yonasi. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, kuyambira nthawi imeneyo, ameneyo anali munthu wosinthika. Filipo napita ndipanaka mpeza Natanieli, ndipana mubweretsa iye kwa iye. Ndipo iye anati, taonani mu Israeli yemwe mwa iye mulibe chinyengo. Iye anati, Rabi, ndiliti limene inu munandidziwa ine. Iye anati, Filipo asanakuitane iwe, pamene waona ali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, kuyambira nthawi imeneyo, iye anali munthu wosinthika. Aliyense amasinthika amene anayamba wakhudzana apo ndi Mulungu. Panali Myuda wachikale wang'ono wamphuno ya ngowe. Mpingo umene unali ndi makiyi unali utapanga chola kuyika chachikulu. Iwo anapita mozungulira ndipo anati, tsopano, tiyeni ife tonse tikhale pamodzi. Ife tiona chabwino chimene kiyi anachita. Anapita mozungulira ndipo anati, tiyeni tonse tibwere pamodzi, ndipo timusankhe munthu mmodzi amene walowa ndi kutuluka kuchokera pakati pathu. Tiyambira pachiyambi kuti atenge malo a Yudasi, chifukwa izo zinalembedwa mulemba, malo ake akhale bwinja. Ndipo wina atenge udindo wake wa utsogoleri. Ndipo anati, anaponya mayere. Ndipo iwo anagwera pa Matiyasi. Iye sanachite nkomwe kanthu. Uko kunali kusankha kwa munthu. Ndipo Mulungu anatsika, ndipo anakamutenga munthu wakale wang'ono woyipitsitsa amene analipo mu mzindawo kuti atenge malo ake, Muyuda wang'ono wachikale. Iye anati, ine ndingomuonetsa iye chimene ine ndimupange iye kuti adzandichitire ine. Ndipo iye anamuonera Stefano pamene iye ankafa. Zimenezo zinakhala ngati zinamupeza iye. Ndiye chinthu chotsatira inu mukudziwa, iye anali pa njira yake yakupita. Iye anali ndi kalata mthumba mwake. Anati, ine ndikawatenga oyera onse odzigudubuza awo, ine ndi kalata pomwe pano
yochokera kwa ansembe wankulu. Ine ndikuita kumusi ku Damasiko ndipo ndikawaponyera iwo mu ndende. Ine ndichita chilichonse chimene ine ndingathe. Ine ndiletsa kufula kumeneko ndikukuwa ndi zonse zimene zikupitirira. Yankhula malilime ndi zinthu. Ine ndikatenga kulamulidwa. Ine ndikachita zimenezo. Mphuno yaing'ono imeneyo ikulendewera pansi monga choncho. Mulungu anati ine ndikangokumana naye iye panjira ndipo ndikamusintha iye. Pafupifupi masana yanera kubwera pakati pa nsewu. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa, lawira moto lija linaonekera pamaso pake. Ndipo linati, Saulo, Saulo, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Iye anagwera pansi pa nthaka, iye anati, Ambuye, ndani amene ine ndikumuzunza? Kodi dzina lanu ndi ndani? Iye anati, ndine Yesu, ndipo ndizovuta kwa iwe kuti uzimenyana ndi zisonga. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, iye anasiya kalata yake ndipo anadzakhala mmodzi wa iwo. Kuyambira nthawi imeneyo, inde, izo zinamusintha iye. Hananiya anasanjika manja pa iye mwamasomphenya amene iye anawaona. Ndipo iye analandira kupenya kwake. Anamutengera iye kumusi ku mtsinje wa Damasiko, ndipo anakamubatiza iye. Iye anadzakhala oyera kwa mpingo wa mitundu. Mulungu. Sobano, taonani hapa. Mwemwe, bwanji, ngati waka nati, pamene Paulo anatepenuzika, mwina mpingo nati. Oh, taonani chimene ife, tili nacho sobano. Ife, tili ndi Paulo wankulu uyu. Ife, kudziwa kuti munthu ameneyo, amakhala pansi pa Gamalieli. Iye ndi mmodzi wa aphunzitsi akulu kwambiri pa dziko. Ndipo iye ndi mfarisi, iye oh, iye ndi munthu wankulu. Ife tikamuyika iye ku Yerusalemu. Ndipo ife tikamupanga iye wankulu wa mpingo kumeneko. Ndipo ife timutenga Petro, chifukwa iye ndi amene ali ndi makiyi, iye ndi mbuli. Iye sangathe, Bible linati iye anali mbuli ndi wosaphunzira. Ndipo iye ali ndi makiyi. Kotero ife tingomutumiza iye uko kwa wosauka, amitundu wosayankhula. Ameneyo, amene ndi mmodzi amene tidamutumizenso. Chifukwa iye amachita zochititsa zambiri. Koma munthu wanzeru wopambana uyu, ife timubweretsa iye kuntunda kuno ndi gulu lophunzira. Mzimu Woyera unamutumiza Paulo kwa mbulizo. Ndipo unamupangitsa iye kuyiwala zonse zimene iye ankazidziwa konse. Ndipo unamutenga Petro mbuliyo. Ndipo anamutumiza iye kuntunda kwa wophunzirawo. Walivuta linali chiyani? Iwo anakumana ndi Mulungu. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo mpakana. Zalunta sizimawerengedwa. Kulondola. Kuyambira nthawi imeneyo. Mbiri inasinthidwa. Mmene Mulungu amachitira zinthu. Basi motsutsana ndikaganizidwe ka munthu. Oh my. Izo iye amachita zinthu mopheka kwambiri. Inde. Paulo anali munthu wosinthika. Panali munthu wakhungu. Ife tinalalikirapo siku inawo. Amakhala pa chipata. Akupemphetsa zachifundo. Ndipo iye anakumana ndi Mulungu. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, iye amatha kupenya. Panali wamisala kume uko ku Gadala. Imamang'amba zovala zake. Ankafuna azikhala kumanda. Amenewo ndi malo abwino aziwanda. Kotero iye amakhala kunja uko. Ndipo iwo ankamumanga unyolo pomuzungulira iye. Iye anali wamphamvu kwambiri. Tayang'anani pa munthuyo. Ndipo inu munamba mwamuonapo munthu wa misala? Bwanji, iye ndi katatu kuchulukitsa mphamvu zake. Kapena kafolo. Ndipo ngati ukadzipereka kwambiri kwa njerekezi, akhoza kukupatsa iwe mphamvu zako kuchulukitsa kafolo. Iwo ngakhale chiyani utadzipereka iwe mwini kwa Mzimu Woyera? Ndi mochulukitsa kangati mphamvu zako zingakhoze kukhalira? Musamachite mantha. Chifukwa chiyani inu muziyenda mu dzina la Ambuye Yesu ndipo kudzoza mukumana ndi Mulungu ndipo mupeze chimene chimachitika? Wamisala uyu anathamangira kumeneko. Njerekeza anati, pita ukamutenga munthu wang'ono wooneka wowonda wakale uja akubwera ku mtunda uko mapewa ake okugwa. Anati, pitani ukamutenge munthu wang'ono uyo uko. Taona anthu onse awo akuyang'ana pomuzungulira iye. Anati, pitani uko ndipo ukamutenge iye. Apa iye akuthamangira kumeneko ndipo pamene iye anatero, iye anakumana ndi Mulungu. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, iye amavala zovala zake ndipo anali mu malingaliro ake abwino. Yani, amene iye anakumana ndi Mulungu. Abwenzi, imakhalapo nthawi imene iwe umakumana ndi Mulungu. Izo zimamusintha munthu aliyense.
I'm going to make a confession.
Kwa mpindi chabe, ine ndipanga kulapa tsopano. Ine ndikufuna inu mumvetsere kwa ichi. Ine ndakhala ndili mtumiki zaka 31. Ine nditseka ukatombo ni uu. Ine sindinayambe ndachitapo mantha ndi imfa. Chiyambireni pomwe ndinakhala mkhristu. Koma chimene chinandiopsa ine kapena kundidandaulitsa ine inali nthawi ngati ine ndikanafa Yesu asanabwere. Ine sindinafune kudzakhala
mzimu. Ine nthawi zonse ndinkachita mantha ndi chiti chonse chimene chimaoneka ngati chikukupuku. Ine ndimachita mantha ndi izo. Chotero, ine ndinaganiza. Pamene ine ndikudziwa thupi ili, ine ndimaganiza, ine ndipita kukakhala ndi Ambuye. Koma mwina mwake, ine ndikamuona mmodzi wa abale anga. Ndipo pamenepo iwo akanamadzapita ngati mtambo waung'ono woyera, mzimu, solo ya munthu ameneyo. Ine nkudzati, oh, pamenepo pali mʼbale wanga. Oh, ngati ine ndingakhoze kumugwira dzanja lake. Iye alibe dzanja lililonse. Ilo linavundira pansi manda. Ngati ine ndingakhoze kunena kuti, moni, koma iye alibe, ine sindingakhoze. Ine ndilibe lilime. Lilime langa lavundira pansi manda. Ngati ine ndingakhoze kumufungatira iye, koma ine ndilibe, ine ndine mzimu. Oh, zimenezo zinkandiopseza ine, ngati ndife, ine basi, sindinkazikonda izo. Ndipo ine ndine munthu wosaphunzira, ndipo ine sindimatha kuwerenga nkomwe. Ndili ndi maphunziro a grade 7, ndipo chotero ndiye ine ndinaganiza. Chabwino, mayi, ngati ine ndingakhoze, ine ndikuyembekeza ndidzakhala moyo mpaka Ambuye atadza. Tsopano, ine ndikudziwa pamene iye adzabwera, thupi langa lidzaukitsidwa. Ine ndikudziwa kuti ndidzakhala ndi thupi. Ukalamba wonse udzapita. Inu simudzakhala kokalamba kumeneko. Ayi bwana, chizindikiro chilichonse cha tchimo chidzachotsedwa. Ndipo ukalamba ndi chizindikiro cha tchimo. Chotero, chilichonse chimene chimayimira tchimo chidzachotsedwako chifukwa cha temberero. Osati kuti inu munachimwa, koma ndinu mmodzi wa mtundu wa Adamu. Ndipo inu mukubwerera kufumbi. Ndipo ine ndinaganiza, ngati ine ndingakhoze kukhala moyo kudzaona Yesu akubwera. Ine ndanena kwa mbale Jini pano, mbale Liwo ndiwo, nthawi zambiri, ndi mbale Fred. Ambiri abwenzi anga. Ine ndimakhoza kunena kuti, oh, ine ndikuyembekeza ndidzakhala moyo kudzamuona Yesu akubwera. Chifukwa pamene iye adzabwera, ine ndidzasinthidwa. Ndipo ine sindidzakhala chipukupuku chimenecho. Ine sindikufuna ndidzakhale chimenecho. Ayi bwana, ine ndinati, ine ndidzakhala, ine ndikuganiza zonse zabwino, koma ine ndikufuna kumadzagirana chanza. Ine ndimawakonda anthu. Ine sindimadziwa kanthu koma anthu. Chotero ine ndikufuna ndidzakhale chimenecho. Ndipo mawawina pafupifupi masabata 5 apitawo tsopano, ine ndinali uko pa msonkhano, ndinalowa mkati. Ine ndinali nditatopa, ndipo ine ndinadzuka mchipinda pafupi 7 koloko. Ndipo ine ndinati, ife tipita kumusi kukachisi mawawuno, kapena mmawa kwa mkazi wanga. Ndipo iye anali akugonabe, ndipo ine ndinakhala ngati ndinadzuka mutu wa bedi. Ndipo ndinayika manja anga kumbuyo monga chonchi. Ndipo ine ndinali nditagona pamenepo. Ndikuganiza, ine ndinati, hey, ndine wa usinku wa zaka fifite. Ine sindinamuchitire kanthu Ambuye panobe. Ine ndikuyenera ndifulumire, ndikuchita china chake. Ndipo ine ndinati, ine ndikhala wokalamba pakadutsa kanthawi. Ndipo ine ndinati, ine ndiyenera ndifulumire, ndikuchita china chake. Ine sindinachitebe kanthu kwa Ambuye. Ine ndinati, koma inu mukudziwa, ine ndithudi ndingadane nazo. Ine ndimadana nalo ganizo lakuti ndidzafe iye asanabwere. Ine ndinati, ngati iye angabwere, ine ndinati, ine ndimaopa lingaliro limenero. Ngati ine ndiyenera kumapita, ngati iye angachedwe kwa zaka pang'ono, panobe. Ndipo mwina mwake ine sindidzakhala moyo kudzaona izo, ndipo ine ndidzayenera kuti ndidzafe, ndikudzakhala mzimu. Ine sindinkazikonda zimenezo nkomwe. Ndipo pamene ine ndinali nditagona pamenepo ndikuganiza zimenezo, ine ndinamva china chake basi, momveka monga inu mukumvera mawu anga. Monga ine ndimakuwuzirani inu usiku watha. Anati, kazipitirira kumalimbikirabe. Chabwino, ine poyamba ine, izo zimabwera mwanjira yoteroyo. Chimodzi-modzi ngati masomphenya awa pano. Iwe umanena izo. Ndipo iwe sumadziwa kuti wanena izo. Iwe ukuyankhula, ukulankhula. Iwe sukudziwa kuti iwe ukuyankhula. Pamene ine ndiona masomphenya awina wake, ine sindimadziwa chimene ine ndinanena. Njira yokhayo imene ine ndimadziwira, ndikubwerera ku tepi pano, ndikukazipeza izo. Mukuona, ine sindimadziwa zimene ine ndinanena. Chifukwa iwe umakhala kwina kwakenso kumalo ena mwina mwake. 40 zaka fifite mbuyomo moyo wa wina wake, kapena kutali patsogolo mu moyo wa wina wake. Mukuona, iwe sumadziwa, iwe sumadziwa basi kuti iwe unanena zimenezo. Ndipo ine ndinati, ine ndikulimbikirabe. Anati, zipitilira kumalimbikirabe, zipitilira kumalimbikirabe. Anati, mphoto yayikulu ili kumapeto kwa nsewu. Tsopano, ine ndinafunsa chilolezo cha apa mpando ndizina zotero kuti ndinene izi. ine ndikukhulupirira iwo anali masomphenya. Koma ngati iwo anali, ine sindinayambe ndaonapo chilichonse ngati chimenecho. Ine ndaona masomphenya kuyambira ine ndili pafupifupi zaka zitatu zakubadwa. Mwina mwake wang'ono kuposera apo. Ndipo ine sindinayambe ndaonapo chilichonse ngati ichi. Sindinayambe ndakhalapo ndicho ndichitikira choterocho kuchitika kwa ine. Ine ndikuwerenga buku limene abusa pano andipatsa ine. Lawina wakensa amene anali ndi chomuchitikira chofanana. Ine ndinawerenga ilo pakuti imene anati mbale linali chiyani limenelo. Wigglesworth kapena Price. Mbale Price anali ndi chomuchitikira china chake chofanana ndi chimenecho. Ine ndinkafuna kupeza buku lake ndi kuona chimene icho chinali. Ine ndikufuna kufufuza. Ine sindikufuna kunena kuti kusinthika chifukwa izo zikhoza kuoneka ngati zingatero izo zinali kuyesera kumutsa nzira Paulo woyera. Ayi, ine ndikufuna kukhala basi chimene ine ndili. Mukuona basi, ine sindingakhale Paulo woyera. Koma ine ndimamutumikira Mulungu yemweyo amene iye ankamutumikira. Ndipo chotero, ine ndinati, izo zimango pichirira kumati kazilimbikirabe. Ndipo ine ndinayankhula mobweza, ine ndinati, chabwino ine ndikulimbikirabe. Iye anati, mphoto yayikulu ili kumapeto kwa nsewu. Ine ndinati, ine ndikuzindikira, ine ndinati, ndani, ameneyo ayenera kukhala mkazi wanga. Ine ndinati, kodiwe unati chiyani wokondedwa? Ine ndinamugwedeza iye, ine ndinati, meda, kodiwe unati chiyani? Iye anati, aha, iye anali kugona. Ndipo ine ndinati, chabwino, sanali iyeyo. Ine ndinati, mwina mwake umenewo unali mzimu woyera. Ine ndinati, Atate akumwamba chifundo. Kodi mnali inu mukuyankhula kwa wantchito wanu? Kodi inu mukufuna kuti ine ndidziwe chiyani? Palibe china yankhula. Ine ndinadikira kanthawi. Ine ndinalimva ilo kachiwiri likunena. Zimaoneka ngati ine ndimakhoza kumumva wina wake akuimba nyimbo yemeneyo. Ambuye, ndiloleni ine ndiyang'ane kudutsa kuseri kwa katani la nthawi. Kodi inu munamba mwayimvapo iyo? Inu mukudziwa. Ambuye, ndiloleni ine ndione kudutsa katani la mthunzi la zisoni ndi mantha. Ndiloleni ine ndimve mabelo okoma apadoko akuimba. Izo zikhoza kuwalitsa njira yanga ndipo zikhoza kuthetsa mantha onse. Ambuye, ndiloleni ine ndiyang'ane kudutsa katani la nthawi. Zimaoneka ngati ine ndimakhoza kumumva wina wake akuimba iyo. Ine ndinaganiza ndikudabwa chimene icho chili. Ine ndinali basi ngati monga ine ndilili tsopano. Ndipo ine ndinamva china chake chikuti kazipitilira kumalimbikira. Ndipo ine ndinati ine ndilimbikirabe. Iye anati kodiwe ungakonde kuona kudutsa katani? Ine ndinati izo zingandithandize ine. Ndipo basi pamenepo ine ndinamvirira china chake chikuchitika kwa ine. Ndipo ine ndinaganiza chavuta ndi chiyani pano? Ndipo ine ndinayang'ana mbuyo. Ndipo ine ndimakhoza kuziona ndekha nditagona pa bedi. Tsopano ngati ichi chikukutchingani inu, Mulungu andikhululukire ine chifukwa chonena izo. Mukuona, ine sindinayambe ndazinenapo izo kale kokha ku mpingo wanga womwe. Ndipo ine ndinayang'ana mbuyo. Ndipo ine ndikuyembekeza mwa chisomo cha Mulungu kuti inu simunditenga ine ngati wotentheka. Ine ngati ine ndili, ine sindikudziwa izo. Ine sindikufuna kuti ndikhale choncho. Ayi Bwana, koma ine Mulungu kumwamba akudziwa kuti izi ndizoona monga ine ndagwirizira Baibulo langa pa izo. Basi monga ine ndinakuwuzirani inu siku atha zokhudza agologolo, izi zangochitika chapompano. Ine ndinayang'ana mbuyo, ndipo ine ndinadziona ndekha. Ndipo ine sindinali kusuntha. Ndipo ine ndinapotoloka ndinayang'ana mbali iyi. Izo zimaoneka ngati malo ang'ono akubwera pansi monga chonchi. Ndipo ine ndikunena izi osati ngati kupepesa. Koma ine ndakhala wovuta kwambiri pa akazi. Ine ndatchedwa wodana ndi akazi. Koma ine sindili. Ine ndimawakonda azilongo anga. Koma ine sindimakonda kuona akazi akuchita momwe akazi amagono aku America akuchitira. Pamene ine ndinapita ku St. Angelo, manda aku Roma mu Italy, panali chikwangwani kumtunda kumeneko pafupi ndi mandawo chinati, chonde akazi aku America, valani zovala zanu musanalowe malo ano ndipo mulemekeze akufa. Chidziwitso kwa akazi achi America. Chifukwa chiyani ndizochititsa manyazi? Iwo anandifunsa ine, kodi inu nonse mulibe akazi amakhalidwe abwino kumeneko? Ine ndinati, oh ndithudi, ife tili nawo. Limenelo ndi basi, limenelo basi ndi gulu linalo. Mukuona? Koma iwo amadziwa basi monga achi America ndicho chimene chinali. Ndipo kotero ichi ine sindikhala ndi nthawi musonkhano uno kuti ndikuwuzeni inu. Mu 1933 lino ndi fuko la mkazi. Ilo ndi nambala 13. Ilo limaonekera mu mutu kwa satini wachivumbulutso. Nyenyezi satini, niloso satini, satini, chilichonse ndi satini, chilichonse ndi mkazi. Ndipo kumbukirani, pakuti atero Ambuye. Padzakhala mkazi, adzalamulira nthawi yotsiriza. Isanafike. Iye mwina adzakhala presidenti, wachiwiri kwa presidenti, kapena udzakhala mpingo wa Katolika ngati mkazi. Ine ndamuona iye. Mzimai wankulu, fuko linamugwadira iye. Iye adzakhalapo mmodzi, nthawi yotsiriza isanafike. Pakuti atero Ambuye. Mulembe zimenezo, ndipo mudzafufuze. Inu anthu achichepere, mudzaone ngati izo zidzachitike. Ngati izo sizili choncho, ndine neneri wabodza. Sopano, ingo kumbukirani. Amenewo ndi mapeto. Amerika uyu, ndi fuko la chikazi. Ndi malo amene iye, ndi mulungu. Wochita zimene akufuna. Ndipo mamuna, samane nakali konse kwa iye. Iye ndi bwana. Iye amendetsa chili chonse. Malonda ndi chili chonse. Ngakhale kulowa mu chalichi, pansanja, paguwa. Ndipo mayendetsa izo tsopano. Chotero pamenepo. Pamenepo inu, mukupita. Inu maona, ndipo ndizo mwanterari zopanda malemba monga Kaini ndi Abele. Kapena Abele akanadzakhala monga Kaini. Ndithudi zinthu zonsezi iye ndi wotsogolera. Ndipo iye ndi Mulungu. Izo ndizoona mu Amerika. Osati inu alongo. Koma ine nthawi zonse ndimakhala waukali pang'ono ndiwo monga choncho. Ndipo mwina mwake ine ndimaganize mwaukali pang'ono kwambiri. Mwina nthawi zina. Koma ine ndingakhoze bwanji ngati inu. Ngati ino muli auzimu, ino muzigwira izo pakali pano. Mukuona, ndi angata ino mukuganiza kuti ino, mukumvetsa chimene ine ndi kutanthauza. Zabu ino. Tayang'anani pa Eliya, kodi iye anacha chiyani? Iye saka anakhoza kudzithandizira izo. Iye anafula mokuwa kutsutsa Yezebeli ameneyo. Sichoncho iye motani, apa pakubwera Yohane Mʼbatizi ndi mzimu wake omwewo. Iye akanathandizira motani kufula motsutsa izo. Sikololedwa kwa iwe kukhala ndi mkazi wa mchimwene wako. Izo zinamudulitsa iye mutu wake. Mukuona, Mulungu amatenga munthu wake, koma osati mzimu wake. Mukuona, iwo umapitirira kumasunthirabe chitsogolo. Kutsogolera kudza kwa kubwera kwa Ambuye Yesu. Monga iye anayankhulira kumusi uko pa mtsinje mu 1933, pamene ine ndimabatiza kumeneko. Ndipo inu munaona zimene zinachitika kwa izo. Mukuona, basi ndende zimene iye anati zikanakhoza kuchitika. Kotero inu simungakhoze kuzithandiza izo. Ndipo pamene ine ndinayang'ana akubwera chondithamangira ine, izo zinali zimaoneka ngati kwa ine miliyoni yatsikana pafupifupi ausinkhu wa zaka 20. Ine sindinayambe ndawaonapo akazi okongola chotero moyo wanga onse. Maso awo amaoneka ngati nyenyezi, mano awo oyera ngati ngale, tsitsi lalitali likuzendewera kumafika mchiuno mwawo. Atavala mikanjo yoyera pansi pa mapazi awo, ndipo anali osavala nsapato. Ndipo iwo anali mmodzi aliyense. Tsopano ine mundikhululukire ine tsopano akazi inu. Mmodzi aliyense wa iwo amathamanga ndi kuponyera manja awo mondikumbatira ine ndi kumafuula, mʼbale wathu wofunika. Tsopano taonani, Mulungu akudziwa. Pamene ine ndinali mnyamata, inu munawerenga mbiri yanga. Pamene ine ndinali wa usinkhu wa zaka 7, mngelo wa Ambuye anakumana ndi ine ngati kamvuluvulu muchite lija tsiku lijali. Ndipo anati, usadzasute konse, usadzamwe kapena kuononga thupi lako. Ine sindinayambe ndasutapo moyo wanga, sindinayambe ndamwapo moyo wanga. Ndipo ine sindinamdziwepo mkazi aliyense koma mkazi wanga. Ndipo kotero ndiye ine sindinakhale wachiwerewere pamene ine ndinali wochimwa. Ndipo koma ine kuyambira pamene ine ndinadzakhala mKhristu, ine ndayesetsa kukhala moyo wowongoka monga ine ndikudziwira kukhala moyo. Ndipo Mulungu akudziwa kuti izo ndizoona. Ndipo ndiloleni ine ndinene ichi. Ine sindikusamala momwe munthu aliri woyera, bora ngati iye ali munthu. Iye sangakhoze kumugwira mkazi mʼdzanja lake wa mkazi popanda kukhala ndi kugirigisha kwa umunthu. Ndipo ine sindikusamala. Inu mukandiwuza ine zimenezo, ndipo ine ndikuwuzani inu kuti mukunena nthano. Ndipo ngati muli munthu wa magazi ofiira, ngati iwe ulidi munthu, izo zimakhala mwanjira imeneyo. Iwe sungakhoze kuzithandizira izo. Ndiwe munthu. Ine sindikunena kuti iwe ungachite chilichonse cholakwika tsopano, koma kugirigishako kumangokhala ndende basi mofanana. Koma muichi, izo zinali zitachokapo, mata mmando akhale kwa Mulungu. Izo zinali zitachokapo, izo zinali ngati ngadosa ri pamene ine ndimugwira mulongo wanga yemwe Dolores manjanga izo sizinali ngati mayi kumutenga mwana wake ine sindikudziwa izo zinali zangwiro ndipo ine ndinayang'ana apa pakubera gulu la amuna amaoneka ngati mamiliyoni aiwo akubera njira iyi ndipo iwo onse anali atavala mikanjo yoyera ndi iwo anali ndi ngati tsitsi lodzaza likulendewera kuzungulira khosi lawo ndipo iwo amandigwira ine ndikumafuula mbale wathu wofunika ine ndinati ine sindikudziwa ndipo ine ndinapotoloka ine ndinayang'ana ndipo pamenepo ine ndinali nditagona pa bedi tsopano kulikonse komwe iko kuli iko sikutali kwambiri kuchokera kuno ngati iko kuli dera lina kapena chiyani ine sindingakhoze kunena koma ine ndinayang'ana mbuyo ndipo ine ndinaziona ndekha nditagona pa bedi ine ndinayang'ana mbali iyi ndipo apa panali anthu awa ndipo izo ngati ine ndi ngati ungwiro izo sizingakhoze kupanga izo ngati ine ndi ngati upamwamba ine sindingakhoze kupeza mawu achingerezi kunalibeko dzulo kunalibe mawa izo zonse zinali tsopano kunalibe matenda kunalibe chisoni kunalibe tchimo kunalibe kutopa iwo samadya kapena kumwa iwo samagona iwo samasowa kuti azitero komabe iwo anali anthu ndipo iwo amakhoza kuyika manja awo kumandikumbatira ine ine ndikumvelera izo chimodzimodzi basi monga amene ine ndikumvelera manja anga monga chonchi ndipo ine ndinayang'ana ndikukankha kudutsa mu nyinjiwo ndipo apa panadzabwera mkazi wanga yemwe wokondedwa iye anamwalira pamene iye anali 22 ndipo apa iye akubwera mayi ake abire ndipo iye anabwera molunjika ine ndinati iye anditchula ine mwamuna wake iye amapanga njira yake kudutsa mwa akaziwo akundibaibitsa ine monga choncho ine ndimakhoza kuwaona maso akuda amenewo akungonyezimira basi iye anali mtsikana wa chigerman iye anathamanga ndipo anadzaponyera manja ake mondikumbatira ine iye anati mʼbale wanga wokondedwa ndipo pamenepo panali patayima mkazi wokongola kwenikweni pamenepo basi anangoyika manja ake kundikumbatira ine ndipo anati mʼbale wathu wofunika ndiyeno hopu iye anadzayika dzanja lake ameneyo anali mkazi wanga iye anadzayika dzanja lake kumukumbatira mkazi winayo iye anati kodi izo sizodabwitsa iye ali ndi ife tsopano ine ndinati ine sindikumvetsa izi ine ndinati ine ndikulephera kumve ndipo amuna awa anandinyamula ine mwamba ndipo anakandikhazika ine pamalo akulu kwambiri okwera ndipo anandikhazika ine pansi ndipo iwo anali akutamanda mulungu panalibe mmodzi wa iwo akundipsyopsyona ine amangondikumbatira ine ndikumati mʼbale wathu wofunika ndipo ine ndinayang'ana ndipo anthu amabwera kuchokera konsekonse ndipo ine ndinati ichi ndi chiyani ndipo liwu lija tsopano kuchokera kwa wina wake liwu lomwe lija limene linayankhula mchipinda linali lili ndi ine iye anati ichi ndi chikondi cha ngwiro ndipo ine nthawi zonse ndakhala ndikuphunzitsa umboni wa mzimu woyera ndi chikondi cha ngwiro mukuona ine ndimakhulupirira mukuyankhula mmalilime ndithudi koma ngakhale ine ndingayankhule ndi lilime mwa anthu ndi angelo ndipo osakhala ndi chikondi ine sindili kanthu ndangokhala mkuwa woomba ndi nguli yolira chotero pamene iwe uyankhula malilime ndipo uli ndi chikondi ndi izo zidzakuonetsera iwe ndipo chikondi chimene ife tingakhale nacho pano chingakhale ngati kuyambira apa kuchokera pa mthunzi wanthunzi kukalowa mu mthunzi ndi kuchokera ku mthunzi kupita ku chifunga ndi kupita ku chinyezi pang'ono ndi kukalowa mukhwawa kupita mu mtsinje ndipo kenako kukalowa mnyanja ndi kumene iwo umakafikira kumeneko zangwiro basi chilichonse iwe sungakhoze kufa iwe sungakhoze kukhala tchimo lililonse oh ine sindingakhoze konse kufotokoza chimene malo amenewo anali mukuona izo basi izo zinali zangwiro basi zoposa ungwiro ndipo basi pamenepo apo panali ine ndinati ine sindikumvetsa chimene izi zili ndipo mkazi wokongola kwenikweni anathamanga ndipo iye anati o mʼbale wanga wofunika iye anati ndine wokondwa kwambiri inu mwafika ndipo iye anatembenuka ndipo ine ndinamuyang'ana iye ndipo ine ndinaganiza mayi momwe aliyense alili wokongola kwambiri ndipo wang'ono kwambiri ndipo kotero, ndipo ina ndinati, ichi ndi chiyani, ndipo liuli jalinati, kuno, maonekedwe onse, au singo okalamba, ndi chilichonse, zimabweretsedwa kudzakhala ungwiro. Maona, ife timadya chakudya mpaka titafika pa usinkhu wina wake. Pamene ine ndinali 16, ine ndimakhoza kudya, mulole sayansi, indiyankhe ine ili. Ine ndimadya chakudya chomwechi, pamene ine ndinali wa usinkhu wa chaka 16, ine ndikudya pano. Nyemba, buledi, mbadata, nyama. Ndipo nthawi iliyonse ine ndikadya, ine ndimabwezeretsa moyo wanga. Aliyense akudziwa kuti zimenezo zimapanga makhungu a magazi. Ndipo ndipomwe ife timabwerera pa dziko lapansi. Ndipo tsopano, adokotala akhala apa, akhoza kudziwa zomwezo. Ndiye ine ndimakhala wamphamvu, wamkulu nthawi zonse. Ndipo pamene ine ndinadzafika pafupi 22, inunso, ine ndimadyabe chakudya chomwecho. Ndipo nkumakulirabe ndi kumafowoka nthawi zonse. Kumayeka moyo watsopano mthupi mwanga. Ndifotokozereni ine, asayansi. Ngati ine ndikusanulira madzi kuchoka mu jagi kupita mutambula, ndipo pamene iyo yadzadzatheka, ine ndimapitirirabe kumatsanulira ambiri. Ndipo iwo amakhala akupitabe pansi. Mwasayansi, mundiwuze ine zokhudza izo. Izo ndi chiyani? Ndi ndondomeko imene Mulungu anapanga. Pamene iwe ufika usinkhu umenewo, iye wakufikitsa iwe basi. Pamene iye akukufuna iwe, anene bwera imfa, dzalowe mkati. Funsani sayansi ngati inu simumayamba kufa mukafika usinkhu wa zaka 22. Zilibe kanthu mukudya mwabwino bwanji, inu mukufa, mukuyenda pamenepo. Izo potsiriza, imfa ili panjira yanu pamenepo. Koma inu mukukula mpaka inu mutadzafika pa usinkhu umenewo. Kuyambira pa, inu mumadzakhala pa chinde inde chanu kuyambira pafupifupi 15 mpaka pafupifupi zaka 22. Uko nkulondola, anthu awa amaoneka kuti anali pachimake chawo, basi pachinde inde chawo, ndipo ine ndikuayangana iwo pamenepo, ndipo momwe iwo amaonekera, kotero kuti ine ndinaganiza, kodi izo sizodabwitsa, ndipo pamene ine ndinamuona mtsikana wanga wang'ono wa usinkhu wa zaka 80, pamene inu mukukumbukira usiku, ndipo inu munawerengapo izo mumbiri yanga, pamene ine ndinakumana naye iye, iye anali mtsikana wang'ono, iye anati, moni ya dadi. Ndipo ine ndinati, adadi bwanji, ndiye wankulu ngati ine. Ine sindikumvetsa zimenezo. Iye anati, adadi, padziko lapansi ine ndinali shaloni wanu wang'ono. Ine ndinati, amayi ako ali kuti. Anati, iwo ali kuntunda uko ku nyumba yanu akukudikirirani inu. Iye anati, ine ndizimudikirira bire po pano, mchimwene wanga. Ndipo pamene ine ndinatuluka masomphenyawo, hope anali ndi dzanja lake atandigwira ine kumeneko. Ndipo pamene ine ndinatuluka masomphenyawo nditayima mchipinda, iye anali akadali ndi dzanja lake apobe atandigwira ine. Ndipo ine sindinali masomphenya aliwonse, osati kukomoka. Ine ndinali nditayima monga ine ndayimira tsopano. Ndipo iye anali akundisisita ine paphewa ili, Mulungu ndiwo ndiweruza wanga. Ndipo ine ndinati, hope iwe kadalibe pano sichoncho iwe. Iye anati, bire undilonjeze ine, iwe sumadandaula za ine ndi Sharon. Ine ndinali pafupifupi kuti ine ndinali ndi mfuti dzanja langa, maminiti pang'ono zisanachitike. Ine ndimaiketemula iyo njira yonse kozungulira, kuyesera kuti ndidziphe. Tsiku lomwero ine ndinayesera kuyika dzanja langa pa chingwe cha mavoti 33,000 pamene ine ndinkagwira ntchito ngati wazamagetsi. Inu mukuidziwa ambiri yanga. Ndipo chinthu choyamba ine ndikudziwa, ine ndinali pansi, nditakhala pamenepo, ndikutuluka thukuta, osadziwa chimene chinali chitachitika. Izo zimatanthauza Mulungu kusunga utumiki uwu kwa inu anthu. Ine ndikanapita pamwepo. Ndipo kotero iye anali atayika dzanja lake pondizungulira ine. Ine ndinati, hope iwe kadalibe pano munali mwandima mchipindamo. Iye anati, undilonjeze ine. Ine ndinati, ine ndikukulonjeza iwe hope. Ndipo pamene iye anatero, iye anandichokera ine. Iye anadzandisisira ine. Anakhala ngati anandikumbatira ine. Ndipo anandichokera ine. Ine ndinati, iwe kadali panobe hope. Pena pake, sichoncho iwe. Ine ndinamumverera iye pozungulira. Ine ndinayatsa magetsi. Ine ndinapita pampando uliwonse ndikufikira pozungulira. Ine ndinati, iwe uli kuti wokondedwa, usandisiye ine, usandisiye ine. Ndinapita kudutsa kuzungulira mchipindamo, ndikumumverera iye monga choncho. Basi ndili nyamata, nditangokwatira kumene pang'ono chabe. Ndipo Bire ndi Sharon anali atabadwa. Ndipo ine ndinamuona iye. Pamene ine ndinamuona iye nthawiyi, iye amaoneka chimodzimodzi. Ndipo ine ndinali nditakhala pamenepo pamalo awa. Ndipo ine ndinati, ine sindikumvetsa izi.
chifukwa chiyani inu madzandika ine pamwamba pano? Anati, iwe unali mtsogoleri, iwe unabadwa uli mtsogoleri, kuti uwatsogolere anthu. Ndipo ine ndinati, oh my, ine ndinati, chabwino. Iye anati, chabwino, uwu ndi ungwiro. Anati, izi zili ngati mbadwa pamene iwo anasonkhana ndi anthu awo. Ine ndinati, kodi izi, ine, izi ndi pambuyo pa imfa? Inde, ine ndinapotoloka, ndipo ndinayang'ana mbuyo. Pamenepo ine ndinali nditagonabe pa bedi. Ndipo iye anati, izi ndi pambuyo pa imfa. Ndipo ine ndinati, oh, ndiye kuti ine ndafa. Chabwino, izi ndi zopambana. Izi zili bwino kuti ine ndili kuno. Ine ndikuzikonda izi. Ndipo kenako mkazi uyu, mtsikana wokongola kwenikweni amene anangoyeka manja ake kundizungulira ine monga choncho. Ndipo anati, muzingopitilira kumalimbikirabe. Ndipo ine ndinati, chabwino, bwanji, ine sindikumvetsa. Ine ndikuti, onse awa ndi Abraham, amaoneka ngati mamiliyoni iwo. Ine ndinati, onse awa ndi Abraham, ndi uli menero linati, iwo ndi owatembenuza ako. Ine ndinati, owatembenuza, anati, iwe ukumuona mzimayi uyo amene iwe ukumuyamikira. Anati, iye analatadutsa zaka 90 pamene iwe unamutsogolera iye kwa Kristu. Tamuyang'ana iye tsopano. Zosadabwitsa iye anafuula, mʼbale wanga wofunika. Ine ndinati, oh, ngati ine ndingakhoze kokha kubwerera, ngati ine ndingakhoze kokha kukhala ndi mwayi, ine ndingakawagwire iwo, ine ndingakawakoke iwo, ine ndingakawachonderere iwo. Mukuona, osalola kuti aliyense achiphonye ichi. Ichi ndi ungwiro. Ndipo basi pomwepo, ine ndinayang'ana. Ine ndinali ndi galu wakale. Ife tinkakonda kusaka. Iye amandiveka ine. Amandipititsa ine kusukulu. Kusaka oposamu. Kusaka nkhumba ndi zinthu. Ndipo pamene ife tinadzasamukira mu mzinda wa polisi, anadzamuyikira iye chiphe. Pamene ine ndinasisira manda ake, pamene ine ndinamuyika iye kuseri kwa bwalo lathu, ine ndinati, Fritz, ngati alipo malo, ine ndinali wochimwa. Kwa pafupifupi usinkhu wa zaka 17, ine ndinati, ngati alipo malo otchera kumwamba, iwe udzakakhala kumeneko. Kenako, ine ndinadzatembenuzidwa. Ine nthawi zonse ndinkaganiza. Tsopano ena, ine ndinamuwuza wina wake ichi. Ndipo iwo anati, chinyama kukhala kumwamba. Mwanteradi kuli zinyama kumwamba. Ine ndikufuna ndikufunseni ine china chake. Kuti ndigwetsere kutsutsako mwachangu. Ndiwuzeni ine, chimene chinachitika kwa akavalo aja, ndi magaleta amene anatsika pansi, ndikudzamutenga Eliya. Ndikukwera mwamba. Kavalo uja alikuti amene Yesu anabwera apo, atakwera, ndi chovala chake chitamizidwa magazi. Atakwera pachamphamvu choyera. Nkhandwe ija ili kuti ndi mwana wankhosa, zikupita kukadyera limodzi. Ndi mkango wokudya udzu ngati ng'ombe, zimenezo zikuchokera kuti. Ndipo ine ndinayang'ana, akutsika pansi kuchokera pa phiri. Ndipo apa pakubwera Fritz wakale. Iye anandiyang'ana ine, ndipo anabwera ndikudzandinyambita ine padzanja. Ine ndinamusisita iye. Basi kenako Prince wakale, kavalo wanga, anabwera kutseka khosi lake pozungulira phewa langa. Ndipo anayamba kufentera. Ine ndinati, oh Mulungu, ine ndinayang'ana mwamba. Ndipo iye anati, zonse zimene iwe unazikonda, ndi zonse zimene zinakukonda iwe. Zasonkhana kuno. Ndipo ine ndinati, ine ndikufuna kumuona Yesu. Ine ndikufuna kumuona yemwe ine ndamukonda. Ndipo ndamugwirira ntchito. Ndipo iwo anati, Yesu ungakhoze kumuona iye pakali pano. Iye ali pamwamba kuposa apa. Koma tsiku lina iye adzabwerera. Ndipo pamene iye adzabwera kwa ine poyamba. Ndipo iwe udzafunsidwa pa uthenga umene iwe unalalikira. Ndipo kenako ngati iwe udzakhoze mayesowo, ndiye ife tidzapita nawe iwe. Kubwerera ndi iye. Kubwerera ku dziko lapansi ndi kudzakhala limodzi kwa muyaya mthupi. Thupi la mnofu. Kumene ife tidzakadye ndi kumwa. Ndipo ine ndinati, ino mukutanthauza iye adzandifunsa ine pa mawu amene ine ndikulalikira? Anati, inde, ndipo liwu limene limayankhula ndi ine linanena izo. Ine ndinati, chabwino, kodi Paulo woyera adzafunsidwanso? Anati, ndithudi, ndi osonkhana ake. Ine ndinati, ndiye ngati Paulo woyera adzapambana izo, inenso ndidzatero. Ine ndinati, ine ndalalikira izo ndendende basi momwe iye anachitira, sindinasunthepo mawu amodzi. Ndipo ndiye mamiliyoni amenewo anafuula. Ife tikudziwa zimenezo, ndipo tikupuma otsimikizika. Ndipo pafupifupi nthawi imeneyo ine ndinamva liuli kuti kazipitilira kumalimbikirabe. Ndipo ine ndinadzimverera ndekha ndikusuntha ine ndinati, ine sindikuyenera kubwerera, nditero ine kazipitilira kumalimbikirabe. Ine ndinapotoloka ndipo ndinaliyang'ana thupi langa, ine ndinaliona ilo likusuntha, ine ndinali kubwerako. Mumpindi chabe ine ndinali mchipindamo kenanso. Abwenzi, kuyambira nthawi imeneyo ine ndakhala munthu wosinthika. Ine sindikudziwa zimene inu mungaganize za izi, koma ndi dzanja langa pa Baibulo izo ndizoona kuti kulikonse uko kuli. Ine sindikudziwa kaya kunali kuno kaya anali masomphenya, ine sindinakhalepo ndi amodzi ngati iwo. Ndipo tiye ine tinene kuti iko kunali kusinthika pang'ono. Ine sindikuti uko kunali kunena, mzimu wanga unatulukamo ndipo anapita kumeneko. Ine sindikudziwa chimene icho chinali. Ngati zili za ulemerero pansi pa kumwamba koyamba kumeneko, kodi ndiye Paulo ayenera kuti anaona chiyani pamene iye anapita kumwamba kwa chitatu ndipo anabwera ndipo anati, diso silinaone, kutu silinamvepo, ngakhale kuti izo zinalowapo mitima ya munthu, chimene Mulungu wawasungira iwo amene amamukonda iye. Ine ndakhala wotsimikiza kwambiri, ine ichi ndi chitsimutso changa chachiwiri kuyambira pamenepo. Ine ndakhala wolimba mtima kwambiri kuchita chilichonse chimene ine ndingathe kuti ndiwachonderere amuna ndi akazi. Chonde, khalani otsimikiza za ichi. Ngati chikondi cha Mulungu sichingakhazikike mu mtima mwanu mwapamwamba, musatenge zotengeka zilizonse kapena kutengeka. Inu mukhale otsimikiza kuti inu mukhoza kutembenuza tsaya linalo kuti Mulungu kuti Khristu ndi zonse mu zonse kwa inu. Inu musaphonye izi, mʼbale wanga. Ingokumbukirani, ine ndikunena izi ndi chikhulupiriro chimene ine ndili nacho masomphenya amenewa. Chilichonse chimene iwo anali, ine ndiyankhula izo mu dzina la Ambuye. Pokhapokha inu mudakhala ndi chikondi cha ngwiro chimenecho, inu simudzakakhalako kumeneko, chifukwa palibe kalikonse kadadzakhale kumeneko wopanda icho. Mzimu wanu ukasowako malo kumeneko, iwo siungakhoze kubwerako, sipadzakhala njira kuti iwo ungabwereko. Mochuluka kuposa momwe zingakhalire kuti mbewu yachimanga imere kuchokera mthaka yopanda njere ya moyo mwa iyo. Zilibe kanthu ngakhale zioneke mwachilengedwe bwanji, iyo singakhoze kumera. Mzanga, inu anthu achikulire, inu anthu achichepere, inu simukudziwa ndi nthawi yanji imene inu mutadzachoke. Ife sitikudziwa zimenezo, koma ndiloleni ine ndikuchonderereni inu ngati mʼbale wa Chikhristu kuti mmodzi amene amakukondani inu. Pokhapokha inu mutabadwanso mwatsopano ndipo mzimu wa Mulungu wachikondi utabwera mu mtima mwanu, inu ndithudi mudzawaphonya malo amenewo. Ndiloleni ine ndikufunseni inu, ngati Mulungu andipatsa ine, wapereka kukondereredwa pakati pathu, ndipo inu mundikhulupirire ine, ndine woona mtima, chinachitika ndi chiyani? Ine sindikudziwa, koma Mulungu kumwamba amene ali waponseponse ndipo ali pano tsopano, pamene ine ndidzachoka pa dziko lino, Atate akumwamba, chonde mundilole ine ndidzakapumule kumeneko kufikira Yesu atabwera. Ndizo imeneyo idzakhala mphoto yokwanira kwa ine, ngati ine ndingakhoze kudzapumula pamalo amenewo kufikira ine ndidzamuone iye akubwera. Ndiye zinawululidwa kwa ine, ngati msasa wapansi pano uphasuka, ife tili nawo wina wokuyembekezera kale. Ife tili nawo wina wokuyembekezera mʼbale Mulungu. Izo nzoona. Tsopano ine ndikuganiza ine ndili ndi mzimu wa Mulungu. Ngati mzimu umene uli pa ine si uli, ine sindikudziwa. Taonani, tiyeni titenge chikhalidwe cha iwo, tiyeni titenge lawira moto limene linkawatsatira ana Aisraeli, limene iwo analijambula. Sindikukayikira ambira inu muli nacho icho. Ngati sichoncho, muchitenge icho pamene inu muzidutsa. Pamene icho kinafufuzidwa ndi a federal government, nthumwi za FBI za zidindo za zala ndi zikalata, chili mmenemo muholo. Chimodzi chinapachikidwa muholo ya chipembedzo ya zojambula ku Washington DC, ngati chinthu cha uzimu chokhacho chimene chinajambulidwapo. Ilo lakhala likuonedwa pa nsanja, oyera kudziwa zimenezo. Iwo alionapo ilo, miliyoni kuchulukitsa ka miliyoni kuzungulira dziko, aliona ilo likuyenda, ndaliona ilo ine mwini likuonekera pa nsanja. Mkazi wanga, fupifupi miezi sikisi yapitayo, analiona ilo kwa nthawi yake yoyamba. Iye anali pa mtsinje tsiku limenelo, pamene ilo linaonekera kumisuko, pamene nkhaniyo inapita konsekonse ku dziko loyankhula Chingerezi.
pa Associated Press kuwala kwa jisinsi kuonekera pa mtumiki wamba wa Baptist pamene amabatiza ndinayima pamenepo ilo linayankhula anthu analimva ilo likuyankhula mbuyo ndi mtsogolo masauza ndi anthu atayima pamenepo akuwonelera ine ndi kubatiza kuchokera pa chitsitsimutso changa choyamba otendenuka 500 munsinje wa Ohio. Izo zinali mu pepala, zidule za newspapera. Ife tili nazo izo. Zinakhala pa Associated Press. Canada anaziona izo kozungulira konse pa dziko, kuwala kwa chinsinsi. Tsopano, dziko la science linakujambula iko. Tsopano, iwo anakujambula iko nthawi zitatu kapena zinayi zosiyana. Germany inajambula iko. Iwo anakujambulira iko kumusi kuno mu California osatikale kwambiri. Ameneo ndi amuna enieni okhala ndi makamera enieni. Kamera ya ku Germany inati tikudabwa ngati kamera yathu ingakhoze kujambula iko. Ine ndinati ndino olandilidwa kuti muyesere. Ndipo pamene mzimu unali kutsika pansi iwo anakujambula iko kukutsika. Anakujambula iko pamene kunali kutsika. Ndipo anakujambula iko kukukweranso mwamba kachiwiri. Oh my! Sauzande kuchulukitsa ka sauzande anagwera pa ntanda mu Germany. Ndipo ndiko kumene ine ndikuyenera kubererako kosakhalitsa apa. Pamene iwo ine ndikhoza kumasuka kubelera ku Germany kachiwiri uko ku Lausanne, Switzerland. Iko kunabweranso kachiwiri. Sobano, penyani chikhalidwe cha iko, ngati mpesa, ngati iwo, ngati nthambi yoyamba, Yesu anati, ine ndine mpesa, inu ndi nthambi, Yohane Woyera 15. Ine ndi kukhulupirira mkulondola uko ine ndi mpesa. Sopano kodi mpesa unaperekeranji nthambi? Nthambi yoyamba inali mpingo wa Pentekoste. Mkulondola uko kenako nthambi yachiwiri ikubwerapo idzakhala mpingo wina wa Pentekoste. Sopano ife sitikuona Pentekoste mu mipingo yonseyo. Sichoncho ife. Ayi chabwino ndi chiyani iyo? Ndi mpesa wamezanitsidwa. Inu mukhoza kutenga mtengo wa peaches kapena inu mukhoza kutenga ine ndikhoza kunena kuti mtengo wa malalanje ndi kumezanitsa pafupifupi mtundu uliwonse wa chipatso. Inu mukhoza kumezanitsa pafupifupi chilichonse chipatso cha mpesa kapena chilichonse koma ndi chochita kumezanitsidwa. Koma ngati mpesa wapachiyambi iwo weni udzatulutse nthambi iwo udzabweretsa mtundu omwewo umene woyambawo unabweretsa. Tsopano ngati Yesu Kristu ali mpesa ndipo moyo wake tsopano kumbukirani ake mpesa sumabereka chipatso nthambi imabereka chipatso koma imapatsidwa mphamvu ndi mpesa. Mkulondola uko chabwino ndiye ngati moyo wa Kristu ukhala mwa ife iwo dzabweretsa mzimu wake ndi ntchito zake. Mkulondola uko izo zikuyenera kutero chifukwa iwo ndi mpesa wa Mulungu. Tsopano, mpenyeni mngelo uyu wa Ambuye. Ife tikudziwa kuti izo nzoona. Tsopano, penyani ndi mtundu wanji wachikhalidwe umene iye ali nawo. Iye akubereka chipatso chomwecho chimene iye ankabereka pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Tsopano, iye wabwerera mu mpingo kudzabereka chipatso chomwecho, kudzapanga mpingo wina wa Pentekoste. Basi ndende mwanjira yomweyo iye anachitira nthawi yoyamba. Tsopano mpingo umenewo unasindikiza umboni wawo ndi magazi awo. Iwo anali anthu awo Mulungu. Iwo ankamukonda Mulungu. Iwo amakhala ndi izo. Ndipo chilichonse chimene inu muchita, chilichonse chimene inu muchita nzanga. Ndiloleni ine ndikufunseni inu. Ngati inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wa Mulungu, ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake. Musadzaphonye malo odabwitsa amenewo. Musadzaphonye izo. Iye ni ife tuweramitse mitu yathu mphindi chabe. Ine ndikudabwa basi tsopano. Ife tisanapite patsogolo musonkhano. Kodi alipo mmodzi pano, awiri, dozeni, ndi angati ali pano amene angafune kunena? Mbale Branham, mundikumbukire ine mupemphero pakali pano. Kuyambira inu mwanena izi, ine ndakhala ndi mantha pang'ono ndi imfa. Ine ndikufuna kukhala ndi chitsimikizo chimenecho. Ine ndikufuna kukweza dzanja langa mwamba kwa Mulungu. Ndikuti mundipempherere ine. Mulungu akudalitse iwe apa mwana. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Inde nonse kumbuyo uko. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Paliponse mnyumbayi. Pakonde ife tikuona manjano mwamba uko.
I want to have that peace that passes all understanding.
Ine ndikufuna kukhala ndi mtendere umene umadutsa kumvetsetsa kulikonse. Ine ndikuyang'anira, ndikupemphera, kwezani mwamba dzanja lanu, mulole mzimu woyera uyankhule, ngati inu mungafe usiku uno. Kodi inu mupita kumene kuli kugubuduzika ndi kusisima ndi kukukuta kwa mano? Kapena inu mukufuna kukalowa mdziko lodala limenelo, mpumulo wokoma mumtendere? Ine ndikunena izo mu dzina la Ambuye, ndikudzoza kwa mzimu woyera.
God bless you, sister.
Mulungu akudalitseni inu wokondedwa. Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko. Mulungu akudalitseni inu mulungu. Wina wakenso, kwezani mwamba dzanja lanu. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Uko nkulondola. Mulungu akudalitseni inu.
I'm watching, just waiting a moment, everybody with their heads bowed, praying.
Ine ndikuyang'anira. Kungodikirira kampindi. Aliyense ndi mitu yanu yowera mitsidwa. Mukupemphera. Chabwino. Muzungu bichirira nazo.
God bless you. I see your hand. I'm watching some. God bless you. That's fine. All right. Someone else.
Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikuona dzanja lanu. Ine ndikuyang'anira china chake. Mulungu akudalitseni inu. Izo zili bwino. Chabwino. Wina wakenso muzungu odikirira. Chabwino. Atate akumwamba, inu mukuona manjawo, ine ndimapenyerera, kupenyerera china chake chikuchitika, inu mukudziwa zonse za izo Atate. Ine ndikupemphera tsopano kuti mzimu wanu ukhale wokoma pa iwo. Aloleni iwo adziwe kuti ichi ndi chimene ine ndachinena. Mulole zikhale kuti iwo akhoza kunena kuyambira nthawi ino kupita mtsogolo. Kachitidwe kawo kasinthidwa. Kulimba mtima kumene kunali mitima yawo kwasungunuka. Mtendere wokoma ndi chikondi cha uzimu chatenga malo ake. Perekani iza Atate. Mulole mmodzi aliyense wa iwo alandire ubatizo wa chikondi cha Mulungu mu mtima mwawo kuti iwo akhoza kutembenuza tsaya linalo kupita mtunda wachiwiri monga iye anachitira ali ndi malovu pa nkhope yake ndipo minga pa mutu wake. Ali ndi miyamba ndi dziko lapansi mʼmanja ake. Anayenda modzichepetsa kupita ku mtanda kuti akawafera anthu amene anali kumupha iye Mulungu. Motani, tipangene ife mwanjira imeneyo Atate. Muchotse mtima wawo wa mwala mwa ife. Ndipo muyike weniweniwo wokoma mtima wa chifundo mwa ife. Muyike mzimu mwa ife monga iye ali nawo. Mulole mzimu wa Mulungu ukhale pa aliyense wa awa. Pakhala pali anthu sate kapena 40 akweza dzanja lawo mwamba. Ine ndikupemphera Atate kuti inu muwapatse iwo moyo wamuyaya. Mulole iwo asadzachite konse manyazi ndi inu. Mulole iwo mokoma abwere kwa inu. Mulole iwo azindikire tsopano kuti china chake chinawapangitsa iwo kukweza manja awo. Ndi chiyani chimenecho? Mzimu woyera, mzimu wa Mulungu, kumene uli pa iwo tsopano. Wawapangitsa iwo kukweza manja awo kuti apange chiganizo. Mulole usikuwu, ukhale usikuwo umene iwo akhoza kunena kuyambira loweruka usiku uja kuja mchipinda cha sukulu chija. Ine ndinakumana ndi Mulungu. China chake chinachitika kwa ine. Ine ndasinthika kuyambira pamenepo. Perekani iza Atate. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu monga zikho za uthengawo. Ndipo inu munati, onse Atate andipatsa ine adzabwera kwa ine. Ndipo palibe mmodzi wa iwo watayika. Oh Ambuye, inu munawawuza iwo, inu mukanadzawapatsa iwo moyo wamuyaya ndikudzawaukitsa iwo pa tsiku lomaliza. Moyo wamuyaya umenewo, chikondi chimenecho. Chimene kidzabweretse iwo mukukhalapo kwa malo opambana awa amene ine ndinali nawo mwayi owaona masabata angapo apitawo. Atate, ine sindingakhoze kunena chimene izo zinali. Ine sindikudziwa. Inu mukudziwa mtima wanga. Koma ine ndikungokhala woona mtima muzimene ine ndikunena. Inu mundichitire ine umboni Atate. Ndipo ine iwo ndi malo okoma bwanji Mulungu. Pamene masiku anga atha, ine ndikufuna ndidzamuone Joseph wang'ono. Ali bambo amene ine ndikhoza kudzayika Baibulo ili mʼdzanja lake. Chifukwa tsiku lakudalitsidwa kwake, inu munayankhula munati, Joseph, iwe ndi mneneri. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mulole magawo awiri a mzimu pa nyamata wanga. Ngati inu mutangondilola ine kuti ndikhale moyo, kuti ndizitengera miyoyo kwa inu, mpaka nditakalamba ndiye nkudzayika Baibulo ili mʼmanja a mwana wanga Joseph. Ndikudzamuwuza iye kuti azipitirira ndi uthenga omwewu. Iwo ungadzakhale moyo wathunthu Atate. Komabe, pamene inu mudzakonzeka za ine,
Amen. Ndikupuma kokongola bwanji ine. Ine ndikuyembekezera kudzaona malo amenewo kachiwiri. Ambuye Yesu, mulowa aliyense amene ali pano usiku uno, munthu aliyense amene wamva uthenga usiku uno, musalole mmodzi aliyense wa iwo kuti atayike, koma mulole mmodzi aliyense. Ine ndikuwaona iwo kumeneko. Ndiye pamene ife tizidzathamanga ndi kuponyera manja athu pa wina ndi mzake. Pamene sikudzakhala kusiyanitsa pamenepo, pakati pa mwamuna ndi mkazi, kulibeko kusiyanitsa, chingwe cha tchimo chachotsedwako, ife tidzakhala woona ndiye, abale ndi alongo, kumene ife tidzakhoze kukhala, kopanda tchimo lakuti lingaloweko, kopanda malingaliro oyipa, palibe kanthu kangakhoze kubwera kumalo amtundu umenewo, kumeneko sikungakhoze kukhala chodetsa. Ife tonse tidzakhala amodzi mwa Khristu. Tiyeni ife tikaonekere kumeneko Ambuye. Mulole amayi okalambawa ndi amuna azindikira kuti ine ndawawuza iwo choonadi. Icho ndi choonadi. Mulole anthu achichepere awa afanizitse moyo wawo atayima pamphambano usiku uno. Mulole iwo asankhe njira yolondola kuti pasadzakhale chisoni pa tsiku lonyamuka. Perekaniza Atate, ine ndikuwapereka iwo mʼmanja anu tsopano, mudzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Inu mukumverera bwino kwenikweni, inu mukukhulupirira kuti mzimu wa Mulungu wakupangitsani inu kugeza dzanja lanu, tiyeni tione. Kodi inu mukukhulupirira kuti izo zinali, inu mukukhulupirira izo zikuchokera kwa Mulungu, ine ndakuwuzani inu kuchokera mu mtima wanga. Pamene ine ndinayankhula ndi rabi kuno osati kale kwambiri, iye anati, Bambo Branham, inu mumamutcha iye mwana wa Mulungu. Anati, zikhale kutali kuti Mulungu angakhale ndi mwana wa mwamuna. Ine ndinati, iye anali mwana wa Mulungu. Anati, Mulungu kukhala ndi mwana, iye sanali ngakhale Yesu kapena Khristu. Anati, iye akanakhoza kukhala Yesu, koma iye sanali Khristu, umo ndi momwe izo zinakhalira. Ine ndinati, Bwana, kodi inu mungawakhulupirira aneneli? Iye anati, inde ndithudi, ine ndimawakhulupirira aneneli. Iye anali rabi wa Chiyuda, Bento Harbor, Michigan. Ine ndinati, John Ryan anachiritsidwa wakhungu kwa zaka 20, amakhala pansiwo. Iye anati, ine ndimampatsa John zachifundo zambiri. Iye anati, yanji, mphamvu yanji, ine munampatsa iye kupenya kwake ndi mphamvu yanji? Ine ndinati, ine sindinampatse iye kupenya kwake. Iye analandira kupenya kwake kudzera mchikhulupiriro mudzina la Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Iye anati, mwana wa Mulungu uti, zingatheke bwanji kuti Mulungu akhale ndi mwana? Ndipo ine ndinati, iye anali ndi mwana. Ine ndinati, kodi inu mumakhulupirira Yesaya 9:6? Anati, ndithudi. Ine ndinati, kodi neneri amankhula zokhudza ndani, Mesiya? Anati, inde. Ine ndinati, wanji, ndi ubale wanji Mesiya ata adzakhale kwa Mulungu? Iye anati, iye anali Mulungu, iye adzakhala Mulungu. Ine ndinati, chomwe chonso anali Yesu. Iye anali Mulungu wosandulika thupi, ndipo amakhala pakati pathu. Mulungu anadzionetsera yekha kudzera mthupi. Iye anali Mulungu atasandulika thupi. Mzimu wa Mulungu umakhala mwa iye muchidzalo. Ife tili nawo iwo mwa muyezo. Ndipo ife timaopenya moyo wake. Tsopano, mzimu wa Mulungu uli mwa ife. Koma chimene iwo uli, ife tikulephera basi kuti titsegule ngalande zazing'ono zotsekekazo kulola mzimu kuti uzidutsa. Tsopano, mzimu wa Mulungu ngati iwo kanakhala uli mu mpingo usiku uno, ungachitire umboni za mzimu wa Mulungu nkulondola uko. Kodi alipo makadi apemphero aliwonse mu msonkhanowu? Kodi iye anapereka makadi apemphero? Ayi. Kodi alipo makadi apemphero? Ayi. Palibe makadi apemphero. Koma Mulungu alipo, dzina lake ndi Yesu Khristu. Iye ndi mwana wa Mulungu. Ine ndikukhulupirira ine ndili nako kudzoza kwake. Uthenga umene ine ndalalikira kwa inu ngati iwo uli wa Mulungu. Mulole Mulungu atsimikizire mawu ake omwe. Ine sindimalinga kuti ndichite izi. Koma ine ndikungomverera kukakamizidwira izi. Ine ndisananene china chakenso. Ndi anthu angati odwala ali muno? Kwezani mwamba dzanja lanu kuti inu mukudwala ndipo mukusowa Mulungu. Kwezani mwamba dzanja lanu. Ingokwezani dzanja lanu ndikuti ine ndikukhulupirira. Inu mukukhulupirira? Ngati Mulungu angabwere pano ndi kudzachita ntchito zomwe iye angachita, ndi angati akukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi wansembe wankulu pakali pano. Buku la Hebri, mkulondola uko, abale, kulondola uko iye ndi wansembe wankulu yomwe akhoza kukhudzidwa ndizo mvelera za zifoko zathu ndi angati akudziwa kuti ino ndi baibulo iye ali liti pompano chabwino ngati iye ali baibulo linatero Hebrews 13:8 iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kulondola uko chabwino ngati iye ali wansembe wankulu yemweyo ndiye ndi yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ngati inu mumukhudza iye iye angachite motani lero ngati iye ali yemweyo iye angachite chimodzimodzi mkulondola uko ndiye mkazi nthawi ina anakankha kudutsa muchikhamu ndipo anakhudza chovala chake ndipo anamvelera mwa iye mwini kuti iye anachiritsidwa ndipo anachokapo ndipo anadzakhala pansi muchikhamucho anthu ambiri anali akumukhudza iye ndi kumati oh moni rabi ndife okondwa kukhala ndi inu pano ndi zina zotero ndipo kenako mzimayi uyu yesu anati ndani wandikhudza ine petro anamudzudzula iye koma iye anati ine ndazindikira kuti ukoma mphamvu zachoka kwa ine iye anayang'ana pozungulira paomvetsera mpaka iye anamupeza mkazi wang'onoyo anamuwuza iye kuti ali ndi vuto la magazi ndipo chikhulupiriro chake chamupulumutsa iye mkulondola uko chabwino tsopano ngati iye ali wansembe wankulu yemweyo kodi iye sangachite chinthu chomwecho siku uno ngati iye angakhudzidwe tsopano iye angachite motani izo iye ndi mpesa tsopano ife ndife nthambi mkulondola uko chabwino ndiye iye angachite kudzera mu nthambi ngati iyo ili nthambi yolondola yochokera mu mpesa iyo ingachite chimodzimodzi moyo unali mu mpesa kulondola uko tsopano inu pempherani inu mukhulupirire ine ndipemphera ine ndikukhulupirira ndipo mwa mayimidwe amene ine ndatenga kwa mulungu kuzungulira dziko lapansi ndipo utumiki uwu wozindikira za mu mtima tsopano uchokapo ndipo ine ndikulowa mu utumiki wapamwamba woyankhula mawu ndipo inu mukuona zomwe mulungu wachita iye waubwezeretsa iwo pa chilolo cha anthu walola iwo kuti abwere ndi kufikira koyenera ndi kuona zomwe zikuchitika koma iwo akuyenera kukhala ndi kufikira koyenera mwaona mukuona mwaona palibe amene angachiritse iye ndi mchiritsi koma ine sindingathe kuzinena izo mpaka iye atayankhula kwa ine mukuona koma inu mukhoza kuyankhula tsopano ndi chikhulupiriro chanu ndi kupeza machiritso anu ngati mungakhulupirire inu basi inu muzingopemphera mu mtima mwanu ambuye muloleni iye ayankhule ndi ine muone zomwe ziti zichitike ndipo ngati iye atachite izo ine ndikufuna aliyense amene munakweza dzanja lanu mubwere kuno ndipo mudzaime mozungulira guwa ndipo tiyeni tipange mtendere wathu molondola ndi mulungu inu mupemphere mukhale ndi chikhulupiriro tsopano atate akumwamba mutatha kulalikira monga choncho ichi ndi kusintha kwenikweni ine ndikupemphera atate kuti inu mundipatse mphamvu kuti ndimasuke ndi kuwamasula anthu kunja uko kuti ife palimodzi tikakhoze kulola mzimu wanu ugwire ntchito kudzera mwa ife zingachite bwino wanji ngati inu mutagwira ntchito kudzera mwa ine ndipo osati kudzera mwa iwo apo sipangakhale kuyankhira inu munabwera ku mzinda wanu womwe komwe inu munakulirako ndipo iwo anakhumudwa nanu inu ndipo inu munati ntchito zambiri zamphamvu inu simukanakhoza kuzichita chifukwa chakusakhulupirira kwawo ndinu yemweyo usiku uno pakuti ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse mulole kusakhulupirira konse kuchotsedwepo mulole iwo ngati kusakhulupirira kundigunda ine ndikuti izo sizigwira ntchito usiku uno ine ndikuzikana zimenezo iye anandilonjeza ine ndipo ine ndikumukhulupirira iye tsopano mulole kusakhulupirira kutuluke mchipinda chino ndipo mulole khristu azitsimikizire yekha wamoyo monga iye anati iye akanadzachita ndiye atate ngati mapeto abwera mmawa ndiye ambuye iwo adzapita opanda chowiri mgula kuti anthu awa amene anakweza manja awo ndipo akufuna inu akhoze kudziwa kuti ndi mzimu woona wa mulungu umene kuyankhula nawo mchipinda chino siku uno ife tikupereka zinthu izi kwa inu mu dzina la Yesu Khristu amen tsopano ine ndikutenga mzimu uliwonse muno pansi pa ulamuliro wanga mu dzina la Yesu Khristu kapena kulamulira kwa mzimu oyera tsopano inu mupemphere pali dona wakhala kumbuyo komwe kuno wachiwiri mkati pomwe pano ali ndi vuto la impsyo akupempherera machiritso ake inu mukufuna kuti muchiritsidwe dona inu mukukhulupirira kuti mulungu akuchiritsani inu inu mukuvomereza izo chabwino pezani mwamba dzanja lanu ndiye mupite kwanu ndipo mukakhale bwino. Mumufunse mzimayiyo ngati samapempherera vuto lake la impsyo, ndiko kulondola. Kulondola ukodona, ndiko kulondola. Kwezani mwamba dzanja lanu kuti anthu athe kuona. Tsopano iye alibe khadi la pemphero. Ine sindikumudziwa mkaziyo. Ine sindinayambe ndamuonapo iye moyo wanga. Kulondola ukodona, ngati ndife alendo kwa wina ndi nzake, bayipitsani dzanja lanu. Tsopano inu mukhale ndi chikhulupiriro chokhulupirira. Kodi izo zikumupanga iye kukhala yemweyo? Kodi iye anachita chiyani? Iye anakhudza wansembe wamkulu. Wansembe wamkulu amayankhula kudzera mwa ine. Ndipo anandionetsa masomphenya, ndende basi zimene iye anati iye akanadzachita. Yesu anati, ine sindichita kanthu basi. Yohane Woyera 5:19. Indetu, indetu, ine ndinena kwa inu. Mwana sangakhoze kuchita kanthu mwa iye yekha, koma zomwe iye awaona Atate akuchita, zomwezo mwanaso amazichita. Kulondola uko, ndi angati akudziwa kuti ilo ndi lemba. Yohane Woyera 5:19. Pempherani, ingopempherani. Modzichepetsa, pempherani. Apa, ine ndinaona mayi wachikulire wakhala kumbuyo komweko, munzere wa chala changa kumene. Kodi inu simukukuona kuwala kumeneko kukapachikika pa mzimayiyo pomwe pano? Yang'anani pamenepo, ingotembenuzani mutu wanu, ndipo muyang'ane pomwe apa. Mzimayiyo anakweza mwamba mutu wake. Iye ndi wokalambirapo. Iye ali ndi imvi, ali ndi vuto ndi diso lake. Iye ali ndi ng'ala mdiso lake, ndipo iwo akufuna kuyesera kuti ayichotsemo iyo. Ndipo anakhalapo ndi operation ya ng'ala kale, ndizo pakuti atero Ambuye. Tsopano amayi, ndiko kulondola, si choncho? Ngati ndiko kulondola, bayipitsani dzanja lanu. Ngati ndife alendo kwa wina ndi nzake, bayipitsani dzanja lanu. Ndi zimenezotu. Tsopano, kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Tsopano, khalani ndi chikhulupiriro. Mungu khulupirira Mulungu.
Now what did she touch? She touched the high priest. If you believe.
Tsopano, kodi iye anakhudza chiyani? Iye anakhudza wamkulu wa nsembe. Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka. Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Ine ndikupenya. Muzingopempherabe kulikonse kumene inu muli. Makonde kapena kulikonse kumene inu muli. Zilibe kanthu. Pitirirani kupemphera. Ingonenani, Ambuye, mundikumbukire ine. Ine ndikudwala. Tsopano, musayesere kudzipanga nokha kukhala wamanjenje. Mungoti, Ambuye, ine ndikukhulupirira kuti bamboyo akunduza ine zoona. Ine ndikukhulupirira. Tsopano onani, kodi ngeroyo anandiuza ine chiyani? Ngati iwe ungathe kuwapangitsa anthu kuti akukhulupirire iwe, osati kundikhulupirira ine ngati munthu, kukhulupirira uthenga umene ndikukuuzani inu. Akukhulupirire iwe, ndikukhala oona mtima pamene iwe ukupemphera, palibe chomwe chidzayime patsogolo pa pemphero lako. Ndiye chimene munthuyo ananena kwa ine. Ine ndikumuona mzimayi akulira, akupukuta misonzi mʼmaso mwake. Ngati iye ati andikhulupirire ine ngati neneri wa Mulungu, iye wakhala pomwe pano patsogolo panga. Mulungu amuchiritsa iye. Ine sindikukudziwani inu. Sindinayambe ndakuonanipo, koma sindinu wochokera kuno. Ndinu wochokera ku Grants Pass. Ngati inu mutakhulupirire ndi mtima wanu wonse, inu muchiritsidwa. Mulungu iye aziponya. Musalole kuti aziponye izi, Ambuye. Akazi a Kruger, ine ndikukubecherani inu kuti mumukhulupirire iye. Khalani ndi chikhulupiriro. Ine sindikumudziwa mzimayiyo. Ine sindinayambe ndamuonapo konse iye moyo wanga. Mulungu akudziwa zimenezo. Palibe njira iliyonse mdziko lapansi yoti ndingamudziwire iye. Iye wangokhala mkazi basi, wakhala pamenepo. Ngati ndife alendo kwa wina ndi nzake, dona, bwezani mwamba dzanja lanu. Chabwino. Chabwino. Chilichonse kimene iye anakuuzani inu, kodi izo nzona, bayipitsani dzanja lanu mbuyo ndi mtsogolo, monga chonchi. Chabwino. Kodi inu mukukhulupirira? Ine ndikumuona mkazi wakhala kumbuyo komwe kuno. Iye wavala dilesi la madontho madontho abulu ndi oyera. Ali ndi chotupa kumanzere kwake. Khalani ndi chikhulupiriro. Musakayikire. musaponye izi Mulungu akaza Griffith mukale ni chikubiriro mwa Mulungu mukubirira ndi mtima wanu wonse ndipo Mulungu wampavu zonse akujiritsani inu ndipo akupangani kukhala bwino sobano kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse mukuganiza chiyani za izi ndipo mukukhulupirira Mulungu akhoza kuchiza mulongo ndithudi iye amatero inu mukukhulupirira kuti zipita zanu chabwino inu mukhoza kukhala nazo zimene inu mukupempha. Sobano, kodi inu mukumukhulupirira iye ndiye mzimu womwewo umene unanditengera ine kupita uko ndi mzimu womwewo womwe umatembenukira kuno omwe dziko la sayansi lili nawo nthawi yoyamba imene chinthu cha uzimu chinayamba chajambulidwapo ndi lawira moto lalikulu lofanana ndi limene linawatsogolera ana a Israeli pano ilo likutidzoza ife usiku uno kudzachita ntchito zomwezo zomwe ilo linkachita pamene ilo linali mwa Yesu Khristu pa dziko lapansi kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine anatero Yesu koma inu mudzandiona ine pakuti ine iyi ndi pronouni ya umwini ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Anthu, kodi inu simungathe kuzindikira? Musacherecheru chanu kwa munthu wang'ono wamapewa akugwa wadazi uyu yemwe wayima pano kudzayesera kukuwuzani inu zinthu zimenezi. Musandiyang'ane ine, wosaphunzira, wosadziwika, musaziwone zimenezo. Muyang'ane chikhalidwe cha mzimu umene ukugwira ntchito wokudutsa pano. Mukhulupirire Ambuye Yesu, si ineyo ayi. Ine sindikukudziwani inu, sindikudziwa kanthu za inu. Ndi iyeyo Khristu akukwaniritsa mawu ake kuzimene iye anati iye akanadzachita. Kumbukirani, mabeda akuyandikira. Funani inu pothawira pamene inu mungathe, pamene zitseko zachifundo zikanali zotsegula kwa mitundu. Funani pothawira. Ndizo pakuti atero Ambuye. Ine ndikuyitanira aliyense wa inu amene mulibe mtendere umenewo umene ungakutengereni inu kumeneko kuti mubwere kuno mudzayeme pano pafupi ndi guwa ili wochimwa aliyense muno wobwerera Ambuye aliyense ine ndikufuna inu kuti mubwere ndipo mudzayime pamwe pano pa guwa ngati mzimu wa Mulungu uli pano umene umakudziwani inu ndithudi iye akhoza kudziwa choti muchite. Mulungu akudalitseni inu bwana. Dzukani ndipo mubwere kuno mukuona momwe mulili woona mtima. Kodi inu mungayende kuchokera kumbuyo uko kudzafika kuno ngati zingatanthauze kusiyana kwa pakati pa kupita kumwamba kapena kutaya chipulumutso chanu? Inu mukuti ine membala wa charichi ine ndabadwa mwatsopano. Kodi inu muli nacho chikondi chimenecho? Inu muli nacho motsimikizika osatengera mwayi uliwonse pa izo? Tiyeni tiyimbe tsopano. Ine ndinkonda iye, ndinkonda iye, chifukwa iye anayamba kundikonda. Mulungu akudalitseni inu mbale wanga. Nagula chipulumutso changa pa Calvary. Lolani ochimwa aliyense abwere tsopano. Kodi mungayime apa? Zilibe kanthu kuti mpingo wanu ndi uti. Kachikhulupiriro kanu, mtundu wanu, yense yemwe inu muli. Mulungu akudalitse iwe, mnyamata wang'ono. Ambuye atadzapanga mlaliki kuchokera mwa iwe. Chabwino, bwerani. Kodi inu mungabwere tsopano ngakhale ife tisanayimbe nyimboyi inu amene munakweza dzanja lanu mukufuna kuti mupeze mtendere umenewo? Bwerani, mtendere umene umadutsa kumvetsa konse. Kodi inu simubwera? Eya, zimatengera chikondi chake kuti akutengereni inu kumeneko. Imirirani tsopano ndipo mubwere kuno. Mutero inu. Kodi inu simubwera? Panali manja pafupifupi sate anakwera mwamba. Tsopano phindichabe. Mulungu akudalitseni na amene mwayima pano. Amuna atatu inu, ine ndimaganiza kuti azimayi anatsogolera njira. Mvetserani, izi ndi zakwa mpingo. Apa ndi mu dzina la Ambuye. Ine ndikulosera ndichifukwa chake ife sitingakhoze kukhala ndi chitsitsimutso ndichifukwa chake mzimu wa mulungu sungayende mwaomvetsera ndichifukwa chake utumiki wanga uku kwa sikuoneka ukukhala wosatchuka kwa anthu mzimu woyera umabwera ndi kudzatsimikizira chilichonse chimene iwo unati iwo ukanadzachita ndipo anthu amakweza manja awo ndi kungokhala pa mpando wawo iko sikuona mtima. Ndiye inu mungayembekezere bwanji kuti mungakhale ndi msonkhano wa machiritso? Inu mungayembekezere bwanji kuti mpingo ungapitirire kumbwino wake pamene anthu sati akhoza kukweza manja awo ndipo atatu nkubwera? Mverani izo ndizo mu dzina la Ambuye. Amerika waona tsiku lake, iye sadzaukanso, iye ali pakugwa kwake. Ine ndikuyankhula mu dzina la Ambuye.